Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, umutwe wa mbere. Nyakubahwa Theophile, abantu benshi biyemeje gukurikiranya amateka y'ibyabaye hagati muri twe. Ibyo twabigejejweho n'ababyiboneye kuva bagitangira, bahawe umurimo wo gutangaza ijambo ry'Imana. Nanjye maze kubaririza neza ibyabaye byose kuva ku nkomoko, nsanze nkwiye kubikwandikira byose nta na kimwe nsize. Ibyo mbigiriye kugira ngo usobanukirwe ukuri kw'inyigisho wigishijwe. Ku ngoma ya Herodi, umwami wa Yudeya, hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu cyiciro cya Abiya. Umugore we yitwaga Elizabeti, agakomoka kuri Aroni. Bombi bari abantu batunganiye Imana kandi bagakurikiza amategeko n'amabwiriza yose ya Nyagasani nta makemwa. Icyakora nta mwana bagiraga kubera ko Elizabeti yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru.
Umunsi umwe, Zakariya yakoraga imirimo y'ubutambyi imbere y'Imana, icyiciro cy'abatambyi yabarwagamo cyari gitangiye. Bakurikije uburyo busanzwe bw'abatambyi, ubufindo buramufata bwo kwinjira mu ngoro ya Nyagasani ngo ahatwikire imibavu. Igihe cyo kuyitwika cyageze, u Rwanda rwose bari hanze basenga. Nuko umumarayika wa Nyagasani abonekera Zakariya ahagaze iburyo bw'igicaniro batwikiragaho imibavu. Zakariya ngo amubone arikanga, ubwoba buramutaha. Umumarayika ni ko kumubwira ati,
"Zakariya, witinya, kuko Imana yumvise gusenga kwawe. Umugore wa Elizabeti muzabyara n'umwana w'umuhungu, uzamwita Yohani. Bizagutera ubwuzu n'ibyishimo, kandi abantu benshi bazashimishwa n'uko wavutse. Kuko azaba umuntu ukomeye kuri Nyagasani. Ntazigera anywa divayi n'icyitwa inzoga cyose, kandi azuzura Mwuka Muziranenge kuva akiri mu nda ya nyina. Benshi mu Isirayeli azabagarura kuri Nyagasani Imana yabo. Azabanziriza Nyagasani arangwa na Mwuka n'ububasha umuhanuzi Eliya yari afite, kugira ngo yunge ababyeyi n'abana babo, no kugira ngo agarure abatumvira bagire ubwenge bukwiye intungane. Bityo azategura Nyagasani abantu bamutunganiye."
Maze Zakariya abwira umumarayika ati,
"Ibyo nakwemezwa n'iki ko bizaba, kandi ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ageze mu zabukuru?"
Umumarayika aramusubiza ati,
"Ndi Gaburiyeli, uri imbere y'Imana ikorera. Niyo yantumye kuvugana nawe ubu ngizeho iyo nkuru nziza. Nubwo utemeye ibyo nkubwiye, nyamara bizaba igihe cyabyo kigeze. Niyo mpamvu ugiye kugoma ururimi ntushobore kuvuga kugeza igihe ibyo bizabera."
Ubwo rubanda bari bategereje Zakariya maze batangazwa no kubona atinze atyo mu ngoro y'Imana. Asohotse ntiyashobora kuvuga, bityo abantu bamenya ko yabonekewe igihe yari mu ngoro. Nuko akomeza kubikiragi akajya abacira amarenga. Igihe cyo gukora iby'ubutambyi kirangiye, Zakariya arataha. Hashize iminsi, umugore we Elizabeti asama inda, maze amara amezi 5 atajya ahagaragara, akajya yibwira ati,
"Mbega ibyo Nyagasani angiriye, ko karangobotse ankiza icyankozaga isoni mu bantu."
Igihe Elizabeti yari afite inda y'amezi 6, Imana ituma umumarayika Gaburiyeli mu mujyi wo muri Galileya witwa Nazareti. Imutuma ku mukobwa wari warasabwe n'uwitwa Yozefu wo mu muryango wa Dawidi. Uwo mukobwa akitwa Mariya. Nuko umumarayika amusanga mu nzu aramubwira ati,
"Ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe."
Mariya ngo yumve iryo jambo arikanga, yibaza icyo iyo ndamutsa ishaka kuvuga. Umumarayika aramubwira ati,
"Mariya, witinya, kuko Imana yagutonesheje. Dore ugiye gusama inda, uzabyara umuhungu, uzamwita Yesu. Azaba umuntu ukomeye, ndetse azitwa umwana w'Isumba Byose. Nyagasani Imana azamugabira ingoma ya sekuruza Dawidi, ateye ku rubyaro rwa Yakobo kugeza iteka ryose, kuko ubwami bwe buzagira iherezo."
Mariya abwira umumarayika ati,
"Ibyo bizashoboka bite ko nta mugabo tubonana?"
Umumarayika aramusubiza ati,
"Mwuka Muziranenge azakuzaho n'ububasha bw'Imana Isumba Byose bukubumbatire. Icyo gituma umwana uzabyara azaba umuziranenge yitwa umwana w'Imana. Buri mwene wa Elizabeti nawe atwite umwana w'umuhungu kandi ari umukecuru. Ubu afite inda y'amezi 6, banamwitaga ingumba. Reka nta kinanira Imana."
Mariya aravuga ati:
"Yewe ndi umuja wa nyagasani, bimbera uko ubivuze."
Umumarayika musigaho arigendera. Muri iyo minsi, Mariya haguruka n'ingoga ajya mu mujyi wo mu karere k'imisozi ya Yudeya, ajya kwa Zakariya asuhuza Elizabeti. Elizabeti ngo yumve indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura mwuka muziranenge. Niko kurangurura ijwi ati:
"Wayabuje abagore bose umugisha n'umwana utwite yarawuhawe. Mbese ninde wo kugendererwa na nyina w'umwami wanjye? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbiza mu nda kubera ibyishimo. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na nyagasani bizaba."
Noneho Mariya aravuga ati:
"Ndasingiza nyagasani mbikuye ku mutima. Nishimiye Imana umukiza wanjye. Yitaye ku muja we w'intamenyekana. Uhereye ubu abo mu bihe byose bazanyita umunyehirwe. Ushobora byose yankoreye ibitangaje. Koko ni umuziranenge. Agirira impuhwe abamwubaha uko ibihe biha ibindi. Yarambuye ukuboko akora iby'imbaraga. Yatatanyije abirasi. Yahanantuye abakomeye abanyaga ubutegetsi. Yakujije aboroheje. Abashonji yabahagije ibyiza. Abakungahaye abasezerera amara masa. Yagobotse umugaragu we Isirayeli. Yagiriye impuhwe Aburahamu n'urubyaro rwe iteka ryose. Nk'uko yari yarabisezeranije ba sogokuruza."
Mariya yaramaranye na Elizabeti nk'amezi atatu maze arataha. Igihe kigeze, Elizabeti abyara umuhungu. Abaturanyi na bene wabo bumvise impuhwe nyagasani yamugiriye bishimana nawe. Ku munsi wa munani baza mu by'imihango yo gukeba umwana. Banashakaga kumwita Zakariya ngo yitiranwe na se, ariko nyina aranga ati:
"Oya, ahubwo yitwe Yohana."
Abandi baramubwira bati:
"Ko nta muntu wo muri bene wanyu witwa iryo zina."
Niko kubaza se w'umwana baciye amarenga kugira ngo bamenye uko ashaka kumwita. Zakariya yaka akabaho yandikaho ngo izina ry'umwana ni Yohani. Maze bose baratangara. Muri ako kanya abumbura umunwa, ururimi rwe ruragobodoka, asingiza Imana. Nuko abaturanyi bose bashya ubwoba, maze iyo nkuru ihita yamamara mu misozi yose ya Yudeya. Ababyumvaga bose bagumyaga kubizirikana bibaza bati:
"Rwose nk'uriya mwana azaba muntu ki?"
Koko kandi ububasha bwa nyagasani bwamugaragaragaho. Se Zakariya aherako yuzura mwuka muziranenge, maze arahanura ati:
"Nihasingizwe nyagasani Imana ya Isirayeli, yagobotse abantu be arabacungura. Yaduhagurukirije intwari yo kudukiza. Yakomotse mu muryango w'umugaragu we Dawidi. Ibyo yabivuze atumye abahanuzi be yitoranirije kuva kera. Yavuze ko azadukiza abanzi bacu, akatugobotora mu maboko y'abatwanga bose. Yavuze ko azagirira impuhwe ba sogokuruza, akazirikana isezerano ritunganye yagiranye nabo. Imana yarahiye sogokuruza Aburahamu ko izatumara ubwoba. Yamurahiye ko izatuvana mu maboko y'abanzi bacu. Bityo tuzayoboka tubikuye ku mutima, turi intungane iminsi yose y'ukubaho kwacu. Naho wowe mwana wanjye, uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, uzabanziriza nyagasani ngo umutunganirize inzira. Uzamenyesha abantu be agakiza baheshwa no kubabarirwa ibyaha. Imana yacu igira impuhwe n'imbabazi, izatugezaho urumuri ruvuye mu ijuru, ruturasire nk'izuba, ruzamurikira abari mu mwijima bugarijwe n'urupfu, ruzatuyobora mu nzira y'amahoro."
Nuko umwana Yohani agumya gukura no guca akenge, maze ajya kwibera mu butayu kugeza igihe cyo kwigaragariza Abisiraheli. Luka umutwe wa kabiri. Muri icyo gihe, umwami w'i Roma witwaga Augusto ategeka ko haba ibarura ry'abaturage bo mu bihugu byose byategekwaga n'Abanyaroma. Iryo barura rya mbere ryabaye igihe Quirini yari umutegetsi w'intara ya Siriya. Nuko abantu bose bajya kwiyandikisha, buri wese mu mujyi w'iwabo. Yosefu nawe ava mu mujyi wa Nazareti mu ntara ya Galileya agana mu ntara ya Yudeya, ajya mu mujyi wa Betelehemu aho umwami Dawidi yavukiye, kuko yari uwo mu nzu no mu muryango wa Dawidi. Yosefu ajya kwiyandikishayo ari kumwe na Mariya, umugeni yasabye wari utwite. Bakiri i Betelehemu, araramukwa, abyara umuhungu we w'imfura, amufubika utwenda tw'impinja, amuryamisha mu muvure, kuko nta mwanya bari babonye mu icumbi. Muri ako karere, hari abashumba barariraga intama zabo ku gasozi. Umumarayika wa Nyagasani arababonekera. Ikuzo rirabagirana rya Nyagasani rirabagota, maze bagira ubwoba bwinshi. Uwo mumarayika niko kubabwira ati:
"Mwitinya, dore mbazaniye inkuru nziza izashimisha cyane abantu bose. Uyu munsi mu mujyi wa Dawidi havukiye umukiza wanjye ari we Kristo Nyagasani. Dore ikiza kumubabwira. Muri busanga uruhinja rufubitse utwenda ruryamye mu muvure."
Ako kanya hatunguka umutwe w'ingabo nyinshi zo mu ijuru zisanga uwo mumarayika, zisingiza Imana ziti:
"Mu ijuru Imana nisingizwe, no ku isi abantu yishimira bagira amahoro."
Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abashumba barabwirana bati:
"Nimureke tujye i Betelehemu turebe ibyabaye, ibyo Nyagasani atumenyesheje."
Bagenda bihuta basangayo Mariya na Yosefu n'uruhinja ruryamye mu muvure. Ngo babone uwo mwana, batekerereza abantu ibyo bamubwiweho. Ababyumvise bose batangazwa cyane n'ibyo abo bashumba bababwiraga. Mariya we abika ibyo byose ku mutima, agahora abizirikana. Nyuma abashumba basubirayo, bagenda basingiza Imana bayihimbaza kubera ibyo bumvise n'ibyo babonye byose, kuko babisanze uko bari babibwiwe. Iminsi umunani ishize, igihe cy'imihango yo gukeba umwana kigeze, bamwita Yezu, ari ryo zina umumarayika yari yaravuze nyina atarasama inda. Igihe kiragera, ababyeyi be bubahiriza itegeko rya Musa ryerekeye guhumanurwa. Bajyana umwana i Yerusalemu kumumurikira Nyagasani, nk'uko byanditswe mu mategeko ya Nyagasani ngo:
"Umuhungu wese w'imfura azegurirwa Nyagasani."
Bari bajyanywe kandi no gutura igitambo cy'ibyana by'inuma bibiri cyangwa intungure ebyiri, nk'uko byanditswe mu mategeko ya Nyagasani. Yerusalemu hari umuntu witwa Simeyoni, akaba umugabo utunganiye Imana kandi akayubaha. Yari ategereje uzazanira Abayisraheli agakiza. Mwuka Muziranenge yari kumwe na we, kandi yari yaramuhishuriye ko atazapfa atabanje kubona Kristo wa Nyagasani. Nuko Simeyoni ajyanwa na Mwuka mu rugo rw'ingoro y'Imana. Ababyeyi b'umwana Yezu bari bamujyanyeyo ngo bamukorere imihango itegetswe. Simeyoni aramuterura ashimira Imana ati:
"Databuja, washohoje ibyo wansezeranyije, none undeke nigendera amahoro. Niboneye n'amaso yanjye agakiza kawe, ako wageneye amahanga yose. Niboneye urumuri rwo kumurikira amahanga, niboneye n'ikuzo ry'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli."
Nuko se na nyina bagumya gutangazwa n'ibyo Simeyoni amuvuzeho. Maze Simeyoni abasabira umugisha kandi abwira Mariya nyina w'uwo mwana ati:
"Dore uyu mwana azanywe no kugira ngo benshi mu Bisiraheli bagwe, abandi babyuke. Imana izamugira intangamugabo benshi bazarwanya. Bityo ibitekerezo bihishwe mu mitima ya benshi bishyirwa ahagaragara, kandi nawe bizakubera nk'inkota ikwahuranyije umutima."
Hariho n'umuhanuzi kazi witwa Gana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Sheri. Yari ageze mu zabukuru kandi yari yaramaranye n'umugabo w'imyaka 7, maze arapfakara. Amara imyaka 84 adasiba mu rugo rw'ingoro, akorera Imana ijoro n'amanywa, yigomwa kurya kandi asenga. Nuko uwo mwanya Ana uwo araza ashimira Imana, kandi by'uwo mwana abitekerereza bari bategereje bose ko Yerusalemu ivanwa mu buja. Ababyeyi ba Yezu barangije imihango yose yategetswe na Nyagasani, basubira mu mujyi wabo i Nazareti muri Galileya. Umwana arakura, arakomera, agwiza ubwenge kandi atona ku Mana. Buri mwaka ababyeyi ba Yezu bajyaga i Yerusalemu kugira ngo bizihize umunsi wa Pasika y'Abayahudi. Yezu amaze imyaka 12 ajyana nabo muri ibyo birori nk'uko bari basanzwe babijyamo. Iminsi mikuru irangiye, ababyeyi barataha, ariko umwana Yezu yisigarira i Yerusalemu bo batabizi. Bagenda urugendo rw'umunsi wose bakeka ko ari mu bantu bagendanaga. Nyuma batangira kumushakira muri bene wabo no mu bandi bari baziranye, maze batamubonye basubira i Yerusalemu bamushaka. Nyuma y'iminsi itatu bamubona mu rugo rw'ingoro y'Imana yicaye hamwe n'abigisha, abateze amatwi, ababaza n'ibibazo. Abamwumvaga bose batangazwaga n'ubwenge bwe n'ibyo yabasubizaga. Ababyeyi be bamubonye barumirwa, maze nyina aramubaza ati:
"Mwana wanjye, watugenje ute? Dore jye na so ntaho tutagushakiye, duhagaritse umutima."
Arabasubiza ati:
"Ariko se mwanshakira iki? Ese ni mwe muzi ko ngomba kuba mu nzu ya Data?"
Nyamara ntibasobanukirwa icyo ababwiye. Nyuma asubirana n'ab'i Nazareti, akomeza kubumvira, nyina akajya azirikana ibyo byose. Uko Yesu yakuraga, niko yungukaga ubwenge no gushimwa n'Imana n'abantu. Luka, umutwe wa gatatu. Mu mwaka wa 15, umwami w'i Roma witwa Tiberi ari ku ngoma, Ponsiyo Pilato yategekaga i Yudeya, Herode akaba umutegetsi ushinzwe Galileya, Filipo umuvandimwe we ashinzwe intara ya Itureya n'iya Tirakoniti, naho Rizineya we ashinzwe ahitwa Abirene. Ana na Kayifa bakaba aribo batambyi bakuru. Icyo gihe ubutumwa bw'Imana bwageze kuri Yohani mwene Zakariya ari mu butayu, ahera kagenda uturere twose duhereranye n'uruzi rwa Yorodani, atangaza ko abantu bagomba kwihana bakabatizwa kugira ngo babarirwe ibyaha. Biba nk'uko byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi ngo:
"Nimwumve ijwi ry'urangururira mu butayu ati: nimutunganye inzira ya Nyagasani, nimuringanize aho azanyu. Imibande yose izuzuzwa, imisozi yose n'utununga bizacishwa bugufi, inzira zigoramye zizagororwa, izasibye zizasibura, bityo umuntu wese azabona agakiza k'Imana."
Imbaga y'abantu yasangaga Yohani ngo ababatize, nuko akababwira ati:
"Mwarubyaro rw'imirimo, ninde wabagira inama yo guhunga uburakari bw'Imana bwegereje? Nuko rero, nk'uko igiti cyera imbuto aba ariko namwe mugira imigenzereze yerekana ko mwihanye, kandi nimukirate muti turi bene Aburahamu, erega ndahamya ko no muri aya mabuye Imana ibasha kuremamwo bene Aburahamu. Ndetse n'ubu intorezo irabanguye ngo iteme ibiti ibihereye ku mizi. Nuko rero igiti cyose kitera imbuto nziza kigiye gutema gitwikwe."
Rubanda niko kumubaza bati:
"None se tubigenze dute?"
Arabasubiza ati:
"Ufite imyenda ibiri, umwe nawe utawufite. N'ufite ibyo kurya nawe nabisangire na mugenzi w'ushonje."
Abasoresha nabo bari baje kubatizwa baramubaza bati:
"Mwigisha, twebwe se tubigenze dute?"
Yohani arabasubiza ati:
"Ntimugasoreshe ibirenze ibyo mwategetswe."
Abasirikare nabo baramubaza bati:
"Naho se twe bite?"
Yohani ati:
"Ntimukagire uwo mwambura ibye cyangwa ngo mumurege ibinyoma, ahubwo munyurwe n'ibihembo byanyu."
Nuko rubanda bagumya gutegereza ibigiye kuba, bose bibaza niba Yohani yaba ari Kristo. Yohani niko kubabwira bose ati:
"Jyewe ndababatirisha amazi, ariko hagiye kuza undusha ububasha, ntibinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. We azababatirisha Mwuka Muziranenge n'umuriro. Dore afashe urutaro ngo agosore impeca zihunike mu kigega, naho umurama awucanishe umuriro utazima."
Bityo Yohana akomeza guhuguza rubanda izindi nyigisho nyinshi, abagezaho ubutumwa bwiza. Acyaha kandi n'umutegetsi Herodi ku byerekeye Herodiya, umugore w'umuvandimwe we yari atunze, no ku byerekeye ibindi bibi byinshi yari yarakoze. Maze ibyo byose Herodi abigerekaho no gushyirisha Yohani muri gereza. Mu gihe rubanda rwose babatizwaga, Yesu nawe arabatizwa. Agisenga, ijuru rirakinguka, Mwuka Muziranenge amumanukiraho asa n'inuma. Nuko humvikana ijwi ryuvugira mu ijuru ati:
"Uri umwana wanjye mwiza cyane, nguwo nishimiye."
Igihe Yesu yatangiraga umurimo we, yari amaze nk'imyaka 30 avutse. Uko abantu bibwiraga, yari mwene Yosefu wa Eli, mwene Matati, mwene Levi, mwene Meliki, mwene Yanayi, mwene Yosefu, mwene Matatiya, mwene Amosi, mwene Nahumu, mwene Siri, mwene Nagayi, mwene Mati, mwene Matatiya, mwene Semeini, mwene Yozeki, mwene Yoda, mwene Yohanani, mwene Resa, mwene Zerubabeli, mwene Salatiyeli, mwene Neri, mwene Meliki, mwene Adi, mwene Kosamu, mwene Erimadamu, mwene Eri, mwene Yezu, mwene Eliezeri, mwene Yorimu, mwene Matati, mwene Levi, mwene Simeoni, mwene Yuda, mwene Yozefu, mwene Yonamu, mwene Riakimu, mwene Meleya, mwene Mena, mwene Matata, mwene Natani, mwene Dawidi, mwene Yese, mwene Obedi, mwene Boazi, mwene Salumoni, mwene Nahasoni, mwene Aminadabu, mwene Adimini, mwene Aruni, mwene Hesironi, mwene Peresi, mwene Yuda, mwene Yakobo, mwene Izaki, mwene Aburahamu, mwene Tera, mwene Nahori, mwene Serugu, mwene Rewu, mwene Peleji, mwene Beri, mwene Shela, mwene Kenani, mwene Arupajishadi, mwene Semu, mwene Noa, mwene Rameki, mwene Metusela, mwene Henoki, mwene Yeredi, mwene Mahalaleli, mwene Kenani, mwene Noshi, mwene Seti, mwene Adamu, mwene Imana. Luka, umutwe wa kane. Yesu ava kuri Yorodani yuzuye mwuka muziranenge, maze ajyanwa na mwuka mu butayu, ahageragererezwa na Satani iminsi 40. Iminsi yose ayimara atarya, irangiye arasonza. Satani niko kumubwira ati,
niba uri umwana w'Imana tegeka ibuye rihinduka umugati.
Yesu aramusubiza ati,
biranditswe ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa.
Nuko Satani amujyana ahirengeye, maze mu kanya kangana urwara amwereka ibihugu byose byo ku isi, aramubwira ati,
ndaguha ubushobozi bwose kuri biriya bihugu n'icyubahiro cyabyo byose, kuko ari jye wabihawe, nkaba mbigabira uwo nshatse. Nundamya, byose biraba ibyawe.
Yesu aramusubiza ati,
biranditswe ngo uzaramye Nyagasani Imana yawe aba ari we wenyine uyoboka.
Maze Satani amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku munara w'ingoro y'Imana, aramubwira ati,
niba uri umwana w'Imana simbuka ugwe hasi, kuko byanditswe ngo Imana izategeka abamarayika bayo bakurinde, bazakuramira mu maboko yabo ngo udasitara ku ibuye.
Yesu aramusubiza ati,
byaravuzwe ngo ntukagerageze Nyagasani Imana yawe.
Satani amaze kugerageza Yesu mu buryo bwose, amusigaho amutega ikindi gihe. Yesu asubira muri Galileya afite ububasha bwa mwuka w'Imana, yamamara muri iyo ntara yose, yigishirizaga mu nsengero zaho, abantu bose bakamushima. Nuko Yesu ajya i Nazareti aho yarerewe, maze nk'uko yamenyereye yinjira mu rusengero ku munsi w'isabato, arahaguruka ngo asome ibyanditswe. Bamuhereza muzingo w'igitabo cy'umuhanuzi Yesayi, awuzinguye asoma ahantu handitswe ngo,
mwuka wa Nyagasani ari kuri jye, yansize amavuta arantoranya ngo ngeze ubutumwa bwiza ku bakene, yantumye gutangariza imfungwa ko zifunguwe n'impumyi ko zihumutse n'abakandamijwe ko bavanywe mu buja, no gutangaza umwaka Nyagasani agiriyemo imbabazi.
Nuko Yesu azinguye muzingo w'igitabo awusubiza uwushinzwe, maze aricara, abari mu rusengero bose bamuhanga amaso, maze arababwira ati,
ibyo byanditswe mumaze kumva, uyu munsi birashohojwe.
Bose bagumya kogeza ibye, batangarira amagambo meza yavugaga. Barabaza bati,
mbese aho uyu siwe mwene Yozefu?
Nyamara arababwira ati,
ndabazi, ahari aho mugiye kunciraho wa mugani ngo muganga ngaho ivure, kandi muti twumvise ibyo wakoreye i Kafarinawumu, ngaho bikorere nini wanyu.
Yungama ati,
ndababwira nkomeje ko nta muhanuzi wemerwa iwabo. Nukuri no mu gihe cya Eliya hariho abapfakazi benshi mu gihugu cya Isirayeli, igihe imvura yamaraga imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, bigatera inzara ikomeye mu gihugu cyose. Nyamara nta n'umwe muri bo Eliya yoherejweho, ahubwo yoherejwe ku mupfakazi w'i Sarepati ho mu karere ka Sidoni. No mu gihe cy'umuhanuzi Elisha hariho abantu benshi barwaye ibibembe mu gihugu cya Isiraheli, nyamara nta n'umwe muri bo wabikize, ahubwo hakize Namani w'Umunyasiriya.
Abari mu rusengero bose bumvise ibyo bararakara cyane, bahita bahaguruka bamusohora mu mujyi, bamujyana ku manga y'umusozi wari wubatsweho umujyi wabo, bagira ngo bamuhirike. ariko wabaca mu myanya y'intoki arigendera. Nuko Yesu amanuka i Kafarinawumu, umugi wa Galileya, maze atangira kwigisha abantu ku isabato. Batangazwaga cyane n'imyigishirize ye, kuko yavuganaga ubushobozi. Mu rusengero harimo umuntu wahanzweho n'ingabo ya Satani, maze avuga cyane aranguruye ati:
"Ayi, Yesu w'i Nazareti, uradushaka wiki? Ndese wazanwe no kuturimbura? Nzuriwe, ni wowe muziranenge wavuye ku Mana."
Yesu acyaha iyo ngabo ya Satani ati:
"Ceceka, muvemo."
Ihera kwimutura hasi hagati yabo, maze imusohokamo itagize ikimutwara. Bose barumirwa, baravugana bati:
"Mbega ijambo, turarategekana ubushobozi n'ububasha, ingabo za Satani zikamenengana."
Amakuru ye yamamara muri ako karere kose. Nuko Yesu ahaguruka mu rusengero, ajya kwa Simoni Petero, asanga nyirabukwe wa Simoni ahinda umuriro bikomeye, maze bamusaba kumukiza. Yesu amwunama hejuru, acyaha umuriro, maze urazima. Ako kanya arabyuka, arabazimanira. Izuba rirenze, bazanira Yesu abantu barwaye indwara zitari zimwe, maze abarambikaho ibiganza umwe umwe, arabakiza. N'ingabo za Satani zisohoka mu bantu benshi, zivuga ziranguruye ziti:
"Uri umwana w'Imana."
Maze Yesu arazicyaha zibuza kuvuga, kuko zari zizi ko ari we Kristo. Bukeye Yesu ava mu mugi, ajya ahantu hiherereye, maze haza imbaga y'abantu bamushaka. Bamubonye bashaka kumwigumanira ngo ye kubasiga, niko kubabwira ati:
"Ngomba kugeza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana no mu yindi migi, kuko ari cyo yantumye gukora."
Nuko ajya kubutangariza mu nsengero zo muri Yudeya. Luka umutwe wa gatanu. Igihe kimwe Yesu yari ahagaze ku kiyaga cya Genezareti, abantu benshi bamwisukaho kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri ku nkombe, abarobyi bari bavuyemo boza ibyo barobeshaga. Ajya mu bwato bumwe muri ayo, bukaba ubwa Simoni Petero, amusaba kwitarura inkombe ho gato. Nuko abwicaramo yigisha imbaga y'abantu. Ngo amare kuvuga, abwira Simoni ati:
"Geza ubwato hari amazi menshi, maze wowe n'abagenzi bawe muterere imitego y'amafi mu mazi murobe."
Simoni aramusubiza ati:
"Mutware, iri joro ryose twarikesheje turoba, nyamara ntitwagira icyo dufata. Ariko ubwo ari wowe ubivuze, reka nterere imitego."
Babigenje batyo, bafata amafi menshi cyane, ndetse imigozi y'imitego yabo itangira gucika. Barembuza abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Nuko baraza, buzuza ayo mato yombi ku buryo yari agiye kuzikama. Simoni Petero ngo abibona atyo, apfukamira Yesu, aramubwira ati:
"Nyagasani, igirayo kuko genda umunyabyaha."
Icyatumye avuga atyo nuko we n'abo bari kumwe bari bumiwe babonye amafi menshi bafashe. Yakobo na Yohani bene Zebedeyi, bagenzi ba Simoni, nabo barumirwa. Maze Yesu abwira Simoni ati:
"Witinya, kuva ubu uzajya uroba abantu."
Bahera ko basubiza amato imusozi, basiga byose baramukurikira. Igihe kimwe Yesu yari mu mugi runaka, haza umuntu washeshe ibibembe ku mubiri wose. Abonye Yesu, amwikubita imbere, aramwinginga ati:
"Nyagasani, bishatse wankiza."
Yesu arambura ukuboko amukoraho agira ati:
"Ndabishaka, kira."
Ako kanya ibibembe bimushiraho, Yesu aramwihanangiriza ngo ye kugira uwo abibwira ati:
"Icyakoje kwereka umutambyi, maze uture igitambo cyo guhumanurwa nk'uko Musa yabitegetse, babere icyemezo cy'uko wakize."
Nyamara Yesu arushaho kwamamara, imbaga nyamwinshi y'abantu igakoraniraho ari kugira ngo bamwumve kandi abakize indwara zabo. Ariko wakanyuzamo akajya ahantu hitaruye agasenga. Igihe kimwe Yesu yarigishaga, abafarizayi n'abigishamategeko bari bicaye aho baturutse mu midugudu yose yo muri Galilaya no muri Yudeya n'i Yeruzalemu. Ububasha bwa Nyagasani bwari kuri we ngo akize abantu indwara. Haza abantu bahetse mu ngobyi umuntu umugaye, bashaka uburyo bamwinjiza mu nzu ngo bamushyire imbere ya Yesu. Ariko baburaho bamucisha kuko hari abantu benshi. Nuko barurira bajya hejuru y'inzu, baca icyuho mu mategura, bamumanuriramo ari mu ngobyi, bamugeza hagati mu bantu imbere ya Yesu. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira uwo muntu ati:
"Ibyaha byawe urabibabariwe."
Abigishamategeko n'abafarizayi batangira kubazanya bati,
ese uyu ni muntu cyutuka Imana? Ninde ubasha kubabarira abantu ibyaha uretse Imana yonyine?
Yesu amenye ibitekerezo byabo niko kubabaza ati,
niki kibateye gutekereza mutyo? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa ngo byukugende? Nyamara ndagira ngo mumenye ko ku isi umwana w'umuntu afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha.
Nuko abwira icyo kimuga ati,
ndagutegetse, byo kufata ingobyi yawe witahire.
Ako kanya byuka bamureba, afata ingobyi yari ahetswemo asubira imuhira asingiza Imana. Bose barumirwa basingiza Imana bafite ubwoba cyane, bavuga bati,
uyu munsi twabonye ibintu by'agatangaza.
Ibyo birangiye avayo abona umusoresha witwa Levi yicaye mu biro by'imisoro, aramubwira ati,
nkurikira.
Levi arahaguruka asiga byose aramukurikira, maze atumira Yezu we amukorera umunsi mukuru ukomeye, amwakira ku meza hamwe n'imbaga y'abasoresha n'abandi bari kumwe nabo. Abafarizayi n'abigishamategeko babo barijujuta, maze babaza abigishwa be bati,
kuki musangira n'abasoresha n'abanyabyaha?
Yezu arabasubiza ati,
abazima si bo bakenera umuvuzi, ahubwo abarwayi ni bo bamukenera. Sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo naje guhamagara abanyabyaha ngo bihane.
Nuko baramubwira bati,
akenshi abigishwa ba Yohani Mubatiza bigomwa kurya bakanavuga amasengesho, aba bafarizayi nabo nuko, nyamara bawe baririra bakinywera.
Yezu arabasubiza ati,
mbese mu bukwe mwashobora kubuza abasangwa kurya umukwe akiri kumwe nabo? Nyamara igihe kizagera umukwe avanwe muri bo, nibwo bazigomwa kurya.
Yungamo abaha ikigereranyo ati,
ntawe ukata ikiremo ku mwenda mushya ngo agitere ku mwenda ushaje. Uwabikora yabaciwe umwenda mushya, kandi rero icyo kiremo gishya nticyagendana na wa wundi ushaje. Nta n'usuka inzoga y'umubira mu mpago z'impu zishaje. Uwabikora igihe iyo nzoga ibira yaturitse impago igasandara, impago nazo zikangirika, ahubwo inzoga y'umubira igomba gusukwa mu mpago zikiri nshya. Ikindi kandi umuntu wese inyoye inzoga ihoze ntiyifuza kunywa y'umubira, kuko agira ati ihoze niyo nziza.
Luka umutwe wa gatandatu. Ku munsi w'isabato Yesu anyura mu murima y'ingano, abigishwa be baca amahundo bayavungira mu biganza bararya. Bamwe mu bafarizayi barababaza bati,
kuki mukora ibidakwiriye gukorwa ku isabato?
Yesu nawe arababaza ati,
mbese ntimwigeze musoma ibyo Dawidi yakoze igihe nabo bari kumwe bari bashonje? Yinjiye mu nzu y'Imana afata imigati yatuwe Imana ararya ahaho nabo bari kumwe, kandi ntawemererwaga kuyirya uretse abatambyi bonyine.
Yesu yungama ati,
umwana w'umuntu niwe mugenga w'isabato.
Ku yindi sabato Yesu yinjira mu rusengero maze atangira kwigisha. Hari umuntu unyunyutse ikiganza cy'iburyo, abigishamategeko n'abafarizayi bagenzura Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato kugira ngo babone icyo bamurega. Ariko Yesu amenye ibyo batekereza, niko kubwira uwo muntu unyunyutse ikiganza ati,
haguruka uhagarare hariya hagati.
Nuko abigenza atyo Yesu arababwira ati,
hari icyo mbabaza. Mbese wemewe iki ku munsi w'isabato, kugira neza cyangwa se kugira nabi, gukiza umuntu cyangwa se kumwica?
Bose bararanganyamo amaso maze abwira uwo muntu ati,
rambura ikiganza.
Arakirambura maze cyongera kuba kizima. Ariko ba bandi bo barabisha maze bajya inama y'icyo bakora kuri Yesu. Muri iyo minsi Yesu ajya ku musozi gusenga, maze akesha ijoro asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa be atoranyamo 12 abita intumwa ze, nibaba Simoni yise Petero n'umuvandimwe we Andereya na Yakobo na Yohani na Filipo na Barutoromayo na Matayo na Tomasi na Yakobo mwene Arufeyi na Simoni wiswe umurwanashyaka na Yuda mwene Yakobo na Yuda Isikariyoti wa wundi wabaye umugambanyi. Yesu amanukana nabo ahagarara ahantu hitaba. Hari n'abandi bigishwa be benshi cyane, hari n'imbaga y'abantu baturutse muri Yudeya yose n'i Yerusalemu no mu mijyi yo mu nkuka z'inyanja, uwa Tiri n'uwa Sidoni. Bari bazanywe no kumva Yesu, kandi ngo abakize indwara n'ababaga bahanzweho yarabakizaga. Abantu bose bamaraniraga kumukoraho kuko ubasha bwamuturukagamo bukabakiza bose. Yesu yubura amaso yitegereza abigishwa be aravuga ati:
Murahirwa mwebwe abakene, kuko ubwami bw'Imana ari ubwanyu. Murahirwa mwebwe mushonjubu, kuko muzahazwa. Murahirwa mwebwe muri rubu, kuko muzaseka. Murahirwa igihe cyose abantu babanga bakabigizayo, bakabatuka, bakababeshyera, babahora umwana w'umuntu. Umunsi babagenje batyo, muzishime, muhimbarwe, kuko muzabona ingororano ishyitse mu ijuru. Ni nako n'ubundi basekuruza babo bagenzaga abahanuzi b'Imana. Ariko muzabona ishyano mwebwe abakungahayo, kuko mumaze gushyikira ibibahagije. Muzabona ishyano mwebwe abijusubu, kuko muzasonza. Muzabona ishyano mwebwe abasekubu, kuko muzashavura mukanarira. Muzabona ishyano ry'abantu bose bavuga neza. Uko niko na basekuruza babo bagenzerezaga abahanura b'inyuma. Reka mbabwemwe mu nyumva, mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize umugisha w'abavuma, kandi musabire ababagirira nabi. Nagira uko ukubita urushyi, muhe n'undi musaya. Nagira ukwambura ikote, umuhe icyo atware n'ishati. Umuntu wese ugusabye umuhe, kandi ukwambuye ikintu cyawe ntuzakimwake ukundi. Ko mwifuza ko abandi babagirira, aba ariko namwe mubagirira. Niba mukunda abakunda gusa, muzashimirwa iki? Abanyabyaha nabo bakunda abakunda. Niba kandi mugira neza ababagirira neza gusa, muzashimirwa iki? Abanyabyaha nabo niko babigenza. Niba kandi muguriza abo mwizeye ko bazabishyura gusa, muzashimirwa iki? Abanyabyaha nabo baguriza abandi banyabyaha, biringiye ko bazasubizwa ibihwanye n'ibyabo. Ahubwo mukunda abanzi banyu, mubagirire neza, kandi mubagurize ntacyo mwiringiye kuzishyurwa. Nuko muzabona ingororano ishyitse, kandi muzabana bisumba byose, yo igira neza indashima n'abagizi ba nabi. Nimujye mugira impuhwe nk'uko Imana so izigira. Ntimukwiye gucira abandi imanza, namwe mutazazicirwa. Ntimukagere ikibibi ku bandi, namwe mutazabigerekwaho. Ahubwo mubabarira abandi, namwe muzababarirwa. Mutange, namwe muzahabwa. Akebo gashyitse, gatsindagiye, gacugushije, ndetse gasesekaye, niko bazabagereramo. Akebo mugeramo, niko muzagererwamo.
Yungamo abaha ikigereranyo ati:
Mbese impumyi ibasha kurandata indi mpumyi? Ubwo se zombi ntizagwa mu rwobo? Nta mwigishwa uruta umwigisha we. Ariko uwakwiga binonosoye yazagera gusa ku rugero rw'umwigisha we. Kuki ushishikazwa n'agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, kandi ukirengagiza umugogo uri mu ryawe? Wabasha ute kubwira mugenzi wawe uti: mugenzi wanjye, reka ngutokore agatotsi kakuri mu jisho, kandi nawe ubwawe utareba umugogo uri mu ryawe? Wandyarya we, banza witokore umugogo ukuri mu jisho, ubone gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe. Nta giti cyiza cyera imbuto mbi, kandi nta giti kibi cyera imbuto nziza. Buri giti ukibwirwa n'imbuto cyera. Nta wasaruma imbuto z'umutini ku mutobotobo, cyangwa iz'umuzabibu ku mufatangwe. Umuntu mwiza akura ibyiza mu migambi ye myiza, naho umuntu mubi agakura ibi mu migambi ye mibi. Erega kuzi umutima niko gasesekara ku munwa. Nicyo kibatera guhora mumpamagara muti: nyagasani, nyagasani, nyamara mudakora ibyo mvuga. Umuntu wese unsanga akumva ibyo mvuga kandi akabikurikiza, dore ko namugereranya. Ni nk'umuntu wagiye kubaka inzu, agacukura cyane, agatangira urufatiro ku rutare. Nuko igihe uruzi rukutse, umuvumbi utemba kuri iyo nzu, ntiyanyeganyega kubera ko yubatse neza. Ariko uwumva ibyo mvuga ntabikurikiza, yagereranywa n'umuntu wubatse inzu ku butaka nta rufatiro. Umuvumbi uraza uyikubitaho ihita iriduka, mbega ngo aho yari iri harahinduka itongo.
Luka, umutwe wa karindwi. Yesu amaze kubwira abantu ibyo byose, ajya mu mujyi wa Kafarinawumu. Hariyo umukapiteni w'umunyaroma wari ufite umugaragu yakundaga cyane. Uwo mugaragu yari arwaye agiye gupfa. Uwo mukapiteni ngo yumve ibyo bavuga kuri Yesu, amutumaho bamwe mu bakuru b'Abayahudi amusaba kuza kumukiriza umugaragu. Bageze aho Yesu ari, baramwinginga cyane bati:
birakwiye ko uwo muntu wamugoboka
kuko twebwe Abayahuda dukunda kandi niwe watwubakiye urusengero.
Nuko Yesu ajyana nabo, maze igihe bageze hafi y'urugo, wa mukapiteni atuma inshuti kumubwira ngo,
Nyagasani wikwirushya, ntibimwiriye ko winjira iwanjye, no kuza kukwishakira nasanze bitankwiye, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Erega nanjye ndi umuntu utegekwa kandi mfite abasirikare ntegeka. Iyo mbwiye umwe muri bo ntigenda, aragenda, nabwira undi nti ngwino, akaza, nabwira n'umugaragu wanjye ntikuriki, akagikora.
Yesu ngo abyumva atyo atangarira uwo muntu, arahindukira abwira imbaga y'abantu yari imukurikiye ati,
reka mbabwire, no mu Bisirayeli sinigeze mbona ufite ukwizera kugeza aha.
Abatumwe bahindukiye basanga wa mugaragu yakize. Nyuma y'ibyo Yesu ajya mu mugi witwa Nayini, ashagawe n'abigishwa be n'imbaga y'abantu. Ageze bugufi bw'irembo ry'umugi, ahura n'abatwaye umurambo. Uwapfuye yari umuhungu w'ikinege, nyina akaba umupfakazi. Imbaga y'abantu benshi bo mu mugi bari kumwe n'uwo mupfakazi. Nyagasani amubonye amugirira impuhwe, maze aramubwira ati,
wirira.
Nuko yegera ingobyi umurambo warimo ayikoraho, abahetsi barahagarara, maze aravuga ati,
musore ndagutegetse, byuka.
Uwari wapfuye areguka atangira kuvuga. Nuko Yesu amushyikiriza nyina. Abari aho bose baratinya, maze basingiza Imana bati,
umuhanuzi ukomeye yabonetse muri twe.
Kandi bati,
Imana yagendereye abantu bayo.
Inkuru y'ibyo Yesu yakoze ikwira muri Yudeya yose no mu karere kose kahakikije. Abigishwa ba Yohani bamumenyesha ibyo byose. Yohani niko guhamagara babiri muri bo, abatuma kuri Nyagasani ngo bamubaze bati,
mbese ni wowe wa wundi ugomba kuza, cyangwa se dutegereze undi?
Bageze aho Yesu ari, baramubwira bati,
Yohani Mubatiza yadutumye kukubaza niba ari wowe wa wundi ugomba kuza, cyangwa se niba tugomba gutegereza undi.
Icyo gihe basanga Yesu akiza abantu benshi indwara n'ububabare n'ingabo za Satani, ahumura n'impumyi nyinshi. Hanyuma asubiza izo ntumwa ati,
mugende mutekereze Yohani ibyo mwiboneye n'izo mwiyumviye. Muti impumyi zirahumuka, ibimuga biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, n'abakene baragezwaho ubutumwa bwiza. Hahirwa rero umuntu wese utazareka kunyizera.
Intumwa za Yohani zimaze kugenda, Yesu atangira kubwira rubanda ibyerekeye Yohani, arababaza ati,
mwagiye mu butayu kureba iki? Ese n'urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? None se mwagiye kureba iki? Ese n'umuntu wambaye imyambaro y'agaciro? Oya, abambaye imyambaro y'akataraboneka bakanadamarara, nabibera mu ngoro z'abantu. None se nyine mwagiye kureba iki? Ese n'umuhanuzi? Niwe koko, ndetse aruta umuhanuzi. Yohana ubona ibyanditswe bivuga, aho Imana igira iti, dore nohereje intumwa yanjye imbere yawe ngo igutunganyirize inzira. Reka mbabwire, mu bana b'abantu ntawe uruta Yohana, nyamara umuto mu bwami bw'Imana aramuruta.
Abantu bose bamwumvise, barimo n'abasoresha, biyemeje kumvira Imana. Nicyo cyatumye basanga Yohani ngo ababatize. Ibira amambu, abafarizayi n'abahanga mu by'amategeko banze imigambi Imana yari ibafitiye, ntibasanga Yohani ngo ababatize. Yesu arakomeza ati,
mbese abantu b'iki gihe nabagereranya n'iki? Mbese bameze nk'abande? Ni nk'abana bicaye mu isoko bahamagarana bati, twateye imbyino z'umunezero, ntimwabyina. Duteye iz'ishavu, ntimwarira. Yohani Umubatiza yaje yigomwa kurya no kunywa inzoga, muravuga muti yahanzweho. Naho umwana w'umuntu aje aryanywa, muravuga muti mbega igisahira ndakigisinzira cy'inshuti y'abasoresha n'abanyabyaha. Nyamara ubwenge bw'Imana bugaragazwa n'abagengwa nabwo bose.
Umwe mu bafarizayi yatumira Yesu ngo basangire, ngo agere iwe bajya ku meza. Muri uwo mugi hari umugore w'umunyabyaha. Amenye ko Yesu ari ku meza kwa wa mufarizayi, azana icupa ryuzuye amarashi, ahagarara inyuma ya Yesu, ahagana ku birenge arira, amarira atonyangira ku birenge bya Yesu, maze abihanaguza umusatsi we, agumya kubisomagura no kubisiga ya marashi. Umufarizayi wari watumiye Yesu abonye ibyo, niko kwibwira ati,
yaba uyu muntu yari umuhanuzi koko, aba yamenye uriya mugore umukozeho uwo ari we n'icyo ari cyo, ko ari umunyabyaha.
Yesu afata ijambo ati,
Simoni, icyo nkubwira.
Simoni ati,
mwigisha mbwira.
Yezu ati,
tuvuge ko abantu babiri bari mu mwenda w'abagurije. Umwe yari amuri mungana n'igihembo cy'imibyizi 500, naho undi y'imibyizi 50. Maze abonye ko nta wari ufite icyo yamwishyura, bomba barekera imyenda yabo. None se, ni uwuhe muri abo uzarushaho kumukunda?
Simoni aramusubiza ati,
ndatekereza ko ari uwo yarekeye umwenda munini.
Yezu aramubwira ati,
ubivuze uko biri.
Nuko akebuka wa mugore, maze abaza Simoni ati,
urabona uyu mugore, ni injiji wawe ntiwampa amazi yo koga ibirenge. Ariko we yansutseho amarira ku birenge, maze abihanaguza umusatsi we. Ntiwandamukije unsoma, ariko we kuva aho ngereye aha, ntiyahwemye kunsoma ibirenge. Ntiwansize amavuta mu mutwe, ariko we yansize amarashi ku birenge. Niyo mpamvu nkubwira ko amaze kubabarirwa ibyaha bye byinshi. Urukundo rwe rwinshi nirwo rubigaragaza, naho babariwe bike urukundo rwe ruba ruke.
Yezu niko kubwira uwo mugore ati,
ibyaha byawe urabibabariwe.
Abatumirwa bari kumwe ku meza batangira kwibaza bati,
uyu ni muntu ki ugeza naho kubabarira ibyaha?
Ariko Yezu abwira uwo mugore ati,
kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro.
Luka, umutwe wa 8. Hanyuma y'ibyo Yezu anyura mu mijyi no mu byaro atangaza ubutumwa bwiza bwerekeye ubwami bw'Imana. Ba bigishwa be 12 bagendanaga nawe, hamwe n'abagore bamwe yari yarakijije indwara, abandi akabameneshamo ingabo za Satani. Abo ni Mariya w'i Magadara wari warameneshejwemo ingabo indwi za Satani, na Yohana mukashuza umunyabintu wa Herodi, na Suzana n'abandi benshi batangaga ku byabo ngo bafashe Yezu n'abigishwa be. Imbaga nyamwinshi y'abantu irakorana, bari baturutse muri buri mugi bagana aho Yezu ari. Nuko abacira uyu mugana ati,
habayeho umuntu wagiye kubiba, igihe abiba imbuto zimwe zigenda zigwa ku nzira, hanyuma abantu barazikandagira, n'inyoni zirazitoragura, izindi zigwa ku gasi ngo zimare kumera, ziruma kuko zabuze amazi, izindi zigwa mu mahwa, amahwa zirengaho nuko ziragwingira, izindi zigwa mu butaka bwiza zirakura zera imbuto 100%.
Yezu amaze kuvuga atyo avuga cyane ati,
ufite amatwi yumva ngaho niyumve.
Abigishwa be bamubaza icyo uwo mugani ushaka kuvuga, arabasubiza ati,
mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, naho abandi bamenyeshwa n'imigani, kugira ngo kureba barebe ariko be kubona, kumva bumve ariko be gusobanukirwa. Dore icyo uwo mugani uvuga, imbuto zibibwa ni ijambo ry'Imana. Imbuto zaguye ku nzira zigeranywa n'abantu bumva iryo jambo, nyuma Satani akaza akarikura mu mitima yabo kugira ngo bataryemera ngo bakizwe. Izaguye ku gasi ni nk'abantu bumva ijambo ry'Imana bakaryakirana ubwuzu, ariko ntibashinga imizi, baryemera igihe gito, nyuma bahura n'ibibagerageza bakarireka. Izaguye mu mahwa ni nk'abumva iryo jambo, maze guhagarika umutima no kwishakira ubukungu no kwishimisha mu by'ubuzima bikarirengaho, bakamera nk'imbuto zarumbye. Nawe izaguye mu butaka bwiza ni nk'abumva iryo jambo n'umutima mwiza uboneye, bakarikomeza ntibacogore, bakera imbuto. Ntawe ucana itara ngo aryubike akabindi cyangwa arishyire munsi y'igitanda, ahubwo aritereka ahirengeye kugira ngo abinjira bose basange habona. Nta gihishwe kitazahishurwa, nta n'ibanga ritazamenyekana ngo rishyirwe ahagaragara. Murajye mwitondera uburyo mwumva ibyo mbabwira. Ufite azongererwa, naho udafite na busa azakwa n'utwaririragaho.
Abavandimwe ba Yezu na nyina bajya aho ari, ariko ntibabasha kumugeraho kubera ikivunge cy'abantu. Bamwe babimenyesha Yezu bati,
nyoko n'abavandimwe wawe bahagaze hanze kandi baragushaka.
Arabasubiza ati,
mama n'abavandimwe banjye nabumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza.
Igihe kimwe Yezu yajyanye mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati,
twambuke dufate hakurya.
Nuko baragenda. Bacyambuka ikiyaga, Yezu arasinzira. Maze haza inkubi y'umuyaga, ubwato bwuzura amazi ku buryo bendaga kurohama. Nuko begera Yezu baramukangura bati,
mwigisha, mwigisha, turashize.
Nuko arakanguka maze acyaha umuyaga n'umuhengeri w'amazi, byose birahosha maze haba ituze. Hanyuma arababaza ati,
Mbese ntimunyizera?
Bagira ubwoba barumirwa, barabazanya bati:
uyu ni muntu ki utegeka n'imiyaga n'amazi bikamwumvira?
Bomokera mu ntara y'Abanyagerasa hakurya y'ikiyaga cya Galileya. Yeza kigera imusozi, umuntu wahanzwe hava mu mugi aza musanga. Hari hashize igihe atakikoza umwambaro, atagitaha no mu rugo, ahubwo yibera mu irimbi. Akibona Yezu, indura yiha umunwa, yikubita hasi imbere ye, avuga aranguruye ati:
uranshaka iki, Yezu mwana w'Imana isumba byose? Ndakwinginze, we kunyica urubozo.
Ibyo byatewe n'uko Yezu yari ategetse ingabo ya Satani kumuvamo. Iyo ngabo yamuhangagaho kenshi, bigatuma bamurinda bamubohesheje iminyururu amaguru n'amaboko, ariko izo ngo yakazituritsa, maze ikamubuyereza ahantu hadatuwe. Yezu aramubaza ati:
witwa nde?
Aramusubiza ati:
nitwa Gitero Nyamwinshi.
Ibyo bivugira ko yari yarahanzweho n'ingabo za Satani nyinshi, zinginga Yezu ngo atazohereza ikuzimu. Hafi aho ku musozi hari umukumbi w'ingurube nyinshi zarishaga. Izo ngabo za Satani zinginga Yezu ngo azireke zinjire mu ngurube, arazemerera. Nuko ziva muri uwo muntu zinjira mu ngurube, maze umukumbi wose ucuncumuka ku gacuri, wiroha mu kiyaga urarohama. Abashumba bazo babonye ibibaye barahunga, iyo nkuru bayikwiza mu migi no mu byaro. Abaturage bajya kwirebera ibyabaye. Bageze aho Yezu ari, babona wa muntu ingabo za Satani zavuyemo, yicaye hasi iruhande rwa Yezu, yambaye yagaruye ubwenge, bibatera ubwoba. Abari babyiboneye babatekerereza ukuntu wowe wari wahanzweho yakize. Noneho abaturage bose b'iyo ntara y'Abanyagerasa basaba Yezu kubaviraho, kubera ko ubwoba bwari bwabatashye. Yezu ajya mu bwato ngo agende, uwameneshejwemo ingabo za Satani asaba Yezu ngo bigumanire. Ariko Yezu aramusezerera agira ati:
subira iwanyu, ubatekerereze iby'Imana yagukoreye byose.
Nuko uwo muntu aragenda yamamaza mu mugi wose ibyo Yezu yamukoreye. Yezu agarutse imbaga y'abantu iramwakira, kuko bose bari bamutegereje. Haza umugabo witwaga Yayiro, wari umutware w'urusengero rw'Abayahudi. Yikubita imbere ya Yezu, amusaba kuza iwe. Amubwira ko umukobwa we w'ikinege w'imyaka nka 12 asamba. Akigenda rubanda nyamwinshi bamuniganaho. Muri abo bantu harimo umugore wari urwaye indwara yo kuva ayimaranye imyaka 12. Yari yaratagaguje utwe twose mu baganga, ariko nta wari warashoboye kumukiza. Yegera Yezu amuturutse inyuma, maze akora ku nshunda z'umwitero we. Ako kanya amaraso arakama. Yezu arabaza ati:
ninde unkozeho?
Bose barahakana. Petero niko kuvuga ati:
mwigisha, ese ntubona ko abantu benshi bagukikije bakaba bakubyiga?
Ariko Yezu aravuga ati:
hari uwankozeho, kuko numvise hari ububasha bumvuyemo.
Wa mugore abonye ko yamenyekanye, niko kuza ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Yezu, amutekerereza icyatumye amukoraho n'ukuntu yahise akira. Abari aho bose barabyumva. Yezu niko kumubwira ati:
mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro.
Akivuga atyo haza intumwa ibwira wa mutware w'urusengero iti:
umukobwa wawe amaze gupfa, ntiwirirwe urushya umwigisha.
Yezu abyumvise abwira Yayiro ati:
witinya, nyizera gusa, arakira.
Ageze mu rugo ntiyareka hari uwinjirana nawe, uretse Petero na Yohani na Yakobo na se na nyina b'umwana. Bose barariraga bashavujwe n'uwo mwana. Yezu niko kubabwira ati:
mwirira ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye.
Baramuseka kuko bari bazi ko umwana yapfuye. Nuko Yezu amufata ukuboko aramuhamagara ati:
mwana, zuka.
Umukobwa agarura kukaba muzima, maze ahita abyuka. Yezu ategeka ko bamugaburira. Ababyeyi ibyishimo birabasaba, nyamara Yezu arabihanangiriza ngo be kugira uwo bamenyesha ibibaye. Luka umutwe wa 9. Yezu akoranya ba bandi 12, abaha ububasha n'ubushobozi bwo kumenesha ingabo zose za Satani no gukiza indwara. Abatuma gutangaza iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Nuko arababwira ati:
ntimugire icyo mujyana, yaba inkoni cyangwa umufuka, yaba impamba cyangwa amafaranga, ndetse ntimugomba no kujyana amakanzu abiri. Urugo muzabonamo icumbi, muzarugumemo kugeza igihe muzahavira. Umujyi muzageramo ntibabakire, muzawuvemo umuhungu uyu mukungugu wo mu birenge byanyu, kugira ngo bibere icyemezo cy'icyaha cyabo.
bafata urugendo banyura mu mirenge yose, bahageze ubutumwa bwiza kandi bakiza abarwayi. Herode umutegetsi w'intara ya Galilaya yumvise ibyabaye byose biramuyobera, kuko bamwe bavugaga ko ari Yohani wazutse, abandi bakavuga ko ari Eliya wagarutse, naho abandi ngo n'umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Herode wakavuga ati,
ko Yohani namuciye igihanga, uwo ninde kandi numva bavugaho ibyo ngibyo?
Bituma Herode yifuza kubona Yezu. Intumwa za Yezu zigarutse zimutekerereza ibyo zari zakoze, nuko Yezu arazijyana yihererana na zahagana mu mugi witwa Betsayida. Imbaga y'abantu imenye ko yagiyeyo baramukurikira, Yezu arabakira ababwira iby'ubwami bw'Imana kandi n'abarwayi arabakiza. Ba bandi 12 babonye ko umunsi uciye ikibu baramwegera baramubwira bati,
sezerera abantu kugira ngo bajye mu nsisiro no mu mihana ya bugufi bacumbikeyo kandi bashakeyo icyo bafungura, kuko aha hantu turi hadatuwe.
Yezu arabasubiza ati,
ahubwo mubare umwe mubafungurira.
Baramubwira bati,
dufite imigati itarenga 5 n'amafi 2, keretse ahari twajya guhahira aba bantu bose ibyo kurya.
Abagabo bonyine bari aho bari nk'ibihumbi 5. Yezu niko kubwira abigishwa bati,
mubicaze mu byiciro, buri cyiciro kigizwe n'abantu nka 50.
Abigishwa babigenza batyo bose barabicaza. Yezu afata iyo migati 5 n'amafi 2, areba ku ijuru ashimira Imana, maze arabimanyura biha abigishwa be, nabo babikwiza iyo mbaga. Nuko bose bararya barahaga, maze bateranya utumanyu dusagutse twuzura inkangara 12. Igihe kimwe Yezu yari ahiherereye asenga, abigishwa bari kumwe nawe, maze arababaza ati,
abantu bavuga ko ndinde?
Baramusubiza bati,
bamwe bavuga kuri Yohani Mubatiza, abandi ngo Eliya,
naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse.
Nuko Yezu arababaza ati,
mwebwe se muvuga ko ndinde?
Petero aramusubiza ati,
uri Kristo wavuye ku Mana.
Yezu arabihanangiriza ngo ntibagire uwo babihingukiriza. Yezu arababwira ati,
ni ngombwa ko umwana w'umuntu ababazwa cyane, akangwa n'abakuru b'imiryango n'abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko, bakamwica, maze ku munsi wa 3 akazuka.
Nuko bose arababwira ati,
ushaka kunyoboka wese nareke kwiyitaho, ahubwo atware umusaraba uko bukeye ankurikire. Ushaka gukiza ubuzima bwe azabubura, naho ari ubuzima bwe arishya ahorwa azaba bukijije. Mbese umuntu byamumarira iki kwigarura isi yose ariko akaba yivukije ubugingo bwe akarimbuka? Umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera inyigisho zanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera igihe azaba aje afite ikuzo rye n'irya se n'iry'abamarayika baziranenge. Ndababwiza ukuri, bamwe mu bari aha ntibazapfa batabonye ubwami bw'Imana.
Hashize nk'iminsi 8, Yezu avuze ibyo ajyana Petero na Yohana na Yakobo mu mpinga y'umusozi gusenga. Nuko agisenga mu maso ye hahinduka ukundi, imyambaro y'iburwererane rume n'amaso, ngo bagire batya babona abagabo 2 aribo Musa na Eliya baganira na Yezu. Baboneka bafite ikuzo bavugana nawe ibyerekeye uko agiye kujya i Yerusalemu ngo agweyo asohoze umurimo wamuzanye. Petero n'abari kumwe nawe bari batwawe n'ibitotsi, bakangutse babona ikuzo rya Yezu n'abo bombi bari kumwe nawe. Abo bagabo bagiye gutandukana na Yezu, Petero aramubwira ati,
mwigisha, kwari ntako bisa kwibera hano, reka twubake utuzu 3 tw'ingando, kamwe kaba kawe, akanda ka Musa, naho akandi kaba ka Eliya.
Icyakora ntiyari azi icyo avuga. Akivuga atyo igicu kirabatwikira. Abigishwa babibonye bagira ubwoba. Ako kanya bumva ijwi ry'uvugira muri icyo gicu ati,
uyu ni umwana wanjye nitoranyirije, nimumutege amatwi.
Iryo jwi rimaze kuvuga, abigishwa babona Yezu wenyine. Muri iyo minsi baryumaho ntibagira icyo bahingutsa ku byo bari babonye. Bukeye bwaho Yezu n'abigishwa be bamanuka wa musozi, imbaga nyamwinshi y'abantu iramusanganira. Nuko umuntu mubari ahavuga cyane aramubwira ati,
mwigisha, ndakwinginze ngo ndebere uyu muhungu wanjye w'ikinege. Habwo ingabo ya Satani imwegura akavuza induru, maze ikamutigisa cyane, ikamuzanisha ifuro kandi ikamuvamo biruhanyije imaze kumuvunagura. Nasabye abigishwa bawe kuyimenesha, ntibabishobora.
Yezu arasubiza ati,
yemwe abantu b'iki gihe mutizera Imana kandi mugoryamye, nzabana namwe ngeze ryari? Nzabihanganira ngeze ryari?
Ngaho uzana uwo mwana wawe hano.
Igihe uwo mwana akegera Yezu agira atya ahangwaho, ngabo ya Satani mutura hasi iramutigisa. Yezu ahera karayicyaha akiza uwo mwana maze amusubiza se. Nuko bose babonye ububasha buhebuje bw'Imana barumirwa. Mu gihe bose bagitangarira ibyo byose Yezu yakoraga, abwira abigishwa bati,
nimutege amatwi ibyo ngiye kubabwira, dore umwana w'umuntu agiye kuzagabizwa abantu.
Abigishwa be ntibumva iryo jambo, bari barihishwe ngo batavaho barisobanukirwa, kandi ntibatinyuka kumusobanuza icyo rivuga. Nyuma batangira kujya impaka bibaza umukuru muri bo. Yezu amenye ibyo batekereza, azana umwana muhagarika iruhande rwe, maze arababwira ati,
umuntu wese wakiriye umwana kuberaje nijye aba yakiriye, kandi yakiriye aba yakiriye uwantumye. Umuto muri mwe mwese niwe mukuru.
Nuko Yohana abwira Yezu ati,
mwigisha, twabonye umuntu umenesha ingabo za Satani mu izina ryawe, turamubuza kuko atari uwo muri twe.
Yezu aramusubiza ati,
ntimukamubuze, buryo utabarwanya aba ari uwanyu.
Igihe cya Yezu cyo kujyanwa agasubira mu ijuru cyari cyegereje, nuko agambirira bidakuka kujya i Yeruzalemu. Yohereza integuza ngo zimubanzirize kuri umwe mu mirenge y'Abanyasamariya zimwitegure. Ariko abaho babonye ko yerekeje i Yeruzalemu banga kumwakira. Abigishwa be Yakobo na Yohani babibonye baramubaza bati,
nyagasani, urashaka ko dutege ku muriro ngo uve mu ijuru ubatsembe?
Yezu arabahindukirana arabatwama, bavaho berekeza ku wundi murenge. Nuko bakigenda umuntu umwe abwira Yezu ati,
nzagukurikira aho uzajya hose.
Yezu aramubwira ati,
za nyiramuhari zigira amasenga zibamo, n'inyoni zigira ibyari, nyamara umwana w'umuntu ntagira aho aruhukira.
Abwira undi ati,
nkurikira.
Nawe aramusubiza ati,
reka mbanze njye gushyingura data.
Yezu aramubwira ati,
reka abapfu bahambe abapfu babo, naho wowe ujya gutangaza iby'ubwami bw'Imana.
Undi muntu aramubwira ati,
databuja, ndaza kugukurikira, ariko reka mbanze njye gusezera kubimuhira.
Yezu aramubwira ati,
ufashe isuka nyuma karangara, ntabwo akwiye ubwami bw'Imana.
Luka umutwe wa cumi. Hanyuma y'ibyo nyagasani Yezu atoranya abandi bigishwa 72, abatuma 22 kumubanziriza mu mijyi yose n'ahantu hose we yari agiye kujya. Arababwira ati,
imyaka Yezu ari myinshi, nyamara abasaruzi ni bake. Nuko rero musabe nyir'imyaka yohereze abasaruzi mu murima we. Nimugende, dore mbatumye nk'abana b'intama hagati y'impyisi. Muramenye ntimugire icyo mujyana, cyaba agasaho k'amafaranga cyangwa umufuka cyangwa inkweto, kandi mwirinde guhera muri hobe hobe. Inzu yose muzinjiramo mujye mubanza muvuge muti, amahoro y'Imana abe muri uru rugo. Niba muri rugo hari umunyamahoro, amahoro mubifurije azagumana nawe, bitabaye bityo ayo mahoro azabagarukire. Mugume muri iyo nzu, murye kandi munywe ibyo wafunguriye, kuko umukozi akwiye guhemberwa umurimo we. Ntimugahore muva mu icumbi mujya mu rindi. Umujyi muzinjiramo bakabakira, mujye mufungura ibyo babahereje. Mukize abarwayi baho, kandi mubabwire muti, ubwami bw'Imana burabegereye. Umujyi muzinjiramo ntibabakire, muzawuvemo munyere mu mihanda yawo muvuga muti, umukungugu wo mu mujyi wanyu wafashe mu birenge byacu, turawuhunguye ngo tuwubasigire, uba ari uzabashinja. Ibyo aribyo byose, mumenye ko ubwami bw'Imana bwegereje. Reka mbabwire, ku munsi Imana izaca imanza, ab'i Sodoma bazahanishwa igihano kidakaze nk'icy'abatuye uwo mujyi. Mwa bantu bikora zindi mwe muzabona ishyano, namwe bantu Betsayida muzabona ishyano. Ibitangaza Imana yakoreye muri mwe yabikorerwa i Tiro n'i Sidoni, kuva kera baho baba barambaye ibigunira kandi bakicara mu ivu bagaragaza ko bihanye. Nicyo gituma ku munsi Imana izaca imanza, ab'i Tiro n'i Sidoni bazahanishwa igihano kidakaze nk'icyanyu. Namwe bari i Kafarinawumu, ese muragira ngo muzashyirwa hejuru mugere ku ijuru? Reka da, ahubwo muzamanurwa mugere ikuzimu.
Yezu yungama ati,
bigishwa banjye, umuntu wese ubumva nijye aba yumvise, kandi uwamagana nijye aba yamaganye, n'unyamagana aba yamaganye uwantumye.
Nuko abo 72 bagarukana ibyishimo baravuga bati,
nyagasani, n'ingabo za Satani ziratwumvira iyo tuzitegetse mu izina ryawe.
Yezu arababwira ati,
nabonye Satani ahanuka mu ijuru nk'umurabyo. Dore nabahaye ubushobozi bwo kuribata inzoka, kimwe n'indyanisha murizo, no gutsinda ububasha bwose bwa Satani, kandi nta kizagira icyo kibatwara. Ibyo ari byo byose, ntimwishimire ko ingabo za Satani zibumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru.
Uwo mwanya Yezu asabwa n'ibyishimo bivuye kuri Mwuka Muziranenge, aravuga ati,
ndagushimiye Data nyir'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Yego Data, uko niko biri, kuko ari byo wishimiye. Ibintu byose nabyeguriwe na Data. Ntawuzi umwana w'Imana uwo ari we keretse Se, kandi ntawuzi Se keretse umwana we n'abo mwana washatse kumuhishurira.
Nuko Yezu yihererana n'abigishwa be arababwira ati,
hahirwa abareba izo mureba. Ndababwira ko abahanuzi n'abami benshi bashatse kureba izo mureba ntibabibona, kandi bashatse kumva izo mwumva ntibabyumva.
Nuko umwe mu bahanga mu by'amategeko ahagurutswa no kumutegera mu byo avuga, aramubaza ati,
mwigisha, nakora iki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho?
Yezu aramubaza ati,
mu mategeko handitswe iki? Wasomyemo iki?
Undi aramusubiza ati,
ukunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubuzima bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda.
Yezu aramubwira ati,
ushubije neza, n'ugenza utyo uzabaho.
Uwo muhanga mu by'amategeko ashatse kwikura mu isoni abaza Yezu ati,
ariko se mugenzi wanjye ni uwuhe?
Yezu aramusubiza ati,
umugabo yakuviriye Yeruzalemu amanuka ajya i Yeriko, agwa mu gico cy'abajura, baramwambura, baramuhondagura, barigendera, bamusiga ari intere. Umutambyi aza kumanuka anyura aho ngaho, abonye uwo muntu yicira hirya, haza kunyura n'umurevi nawe amubonye biba biryo. Ariko umunyasamariya wari ku rugendo anyuze aho aramubona, amugirira impuhwe, niko kumwegera, amupfuka ibikomere, amwomoza amavuta na divayi, nyuma amushyira ku ndogobe yagenderagaho, amujyana mu icumbi aramurwaza. Bukeye hanyura icumbi ibikoroto bibiri bya feza, aramubwira ati, uyu muntu murwaze, maze ibintu uzamutangaho nabyo nzabikwishyura ngarutse.
Yezu niko kubaza wa muhanga mu by'amategeko ati,
none se muri abo bantu uko ari batatu, uratekereza ko ari uwuhe wabaye mugenzi w'uwo muntu waguye mu gico cy'abajura?
Aramusubiza ati,
n'uwamugiriye neza.
Yezu niko kumubwira ati,
genda nawe ujye ugenza utyo.
Yezu yari mu rugendo hamwe n'abigishwa be, agera ahantu ku murenge, maze umukobwa witwa Marita mwakira imuhira. Murumuna we witwaga Mariya yari yicaye hasi yegereye Nyagasani yumva ibyo avuga. Marita we yari ahugiye mu mirimo myinshi, nuko asanga Yezu aramubwira ati,
mbese ntibikubabaje kubona murumuna wanjye amparira imirimo? Mubwira azamfashe.
Nyagasani aramusubiza ati,
Marita, Marita, uhagaritse umutima kandi urahihibikana muri byinshi. Nyamara ikintu cya ngombwa ni kimwe gusa, Mariya nicyo yahisemo kandi ntazacyamburwa.
Luka umutwe wa 11. Igihe kimwe Yezu yari ahantu asenga ngo arangize, umwe mu bigishwa baramubwira ati,
Nyagasani, Yohani Mubatiza yigishije abigishwa be gusenga, natwe twigishe gusenga.
Arababwira ati,
igihe musenga mujye muvuga muti, Data, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, buri munsi ujye uduha ifunguro ridukwiriye, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe ubwacu tubabarira abatugiriye nabi bose, kandi ntutureke ngo tugwe mu byadushuka.
Yezu yungamo ati,
nk'umwe muri mwe afite inshuti akayigana mu gicuku, akayibwira ati, mugenzi wanjye nguriza imigati itatu, inshuti yanjye igeze imuhira ivuye mu rugendo, none ntacyo mfite nyizimanira. Nuko ndakamusubiza yibereye mu nzu ati, uhindushya, dore twamaze gukinga jye n'abana banjye twaryamye, sinshobora kubyuka ngo nyiguye. Ndababwira ko naho umuntu atabyuka ngo agire icyo amuha kubera ubucuti, amaherezo yaza kumuha icyo ashaka cyose kuko yamurembeje amusaba. Nuko rero musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Usabye wese niwe uhabwa, ushatse niwe ubona, kandi nuko manze n'ukingurirwa. Mwababyeyi imwe, ninde muri mwe waho umwana w'inzoka ijya musabye ifi cyangwa se akamuha ingonokera ijya musabye igi? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so uri mu ijuru ntazarushaho guha mwuka muziranenge abamumusabye?
Igihe kimwe Yesu yameneshaga ingabo ya Satani yari yaragize umuntu ikiragi, nuko iyo ngabo imuvuyemo uwo muntu aravuga. Rubanda baratangara cyane. Icyakora bamwe baravuga bati,
ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani abuhabwa na Belizebuli, umutware wazo.
Abandi bo bamwakaga ikimenyetso kibemeza ko yatumwe n'Imana, ariko ari umutego bamutega. Yesu yari azi ibyo batekereza, niko kubabwira ati,
igihugu gisubiranyemo kirasenyuka, amazu yacyo akariduka akagwirirana. Ese niba Satani ubwe yirwanyije, ubwami bwe bwakomera bute? Ko muvuze ngo ni Belizebuli unshoboza kumenesha ingabo ze. Niba se ari Belizebuli umpa ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani, bene wanyu bo ninde ubaha ubwo bubasha? Ubwo babikora nibo bazatuma mutsindwa n'urubanza. Noneho kubera ko ari Imana impa ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani, ni ukuvuga ko ubwami bwayo bubagezeho. Umunyamaboko ufite intwaro yarinze urugo rwe ibyo biba amahoro, ariko umurusha amaboko yahahingutse akamutsinda, amwambura intwaro yari yizeye maze yamutwaye akabigabira abandi. Utari mu ruhande rwanjye aba ndwanye, kandi udakoranyiriza hamwe nanjye aba atatanye. Igihe ingabo ya Satani ivuye mu muntu, izerera ku gasi ishaka aho yaruhukira, yahabura ikibwira iti, reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo, yagerayo igasanga ikubuye iteguye. Nuko ikajya kuzana izindi ngabo ndwi ziyitambukije ubugome, zose zikinjirana zigatura muri uwo muntu, maze imibereho ye ya nyuma ikarushya mbere kuba mibi.
Yesu akimara kuvuga, umugore wo muri iyo mbaga avuga cyane aramubwira ati,
hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje.
Yesu aramusubiza ati,
ahubwo hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza.
Abantu bamaze kugwira iruhande rwa Yesu, afata ijambo aravuga ati,
abantu b'iki gihe ni babi, banshakaho ikimenyetso gitangaje, nyamara nta kimenyetso kindi bazahabwa kitari icya Yonasi. Nk'uko Yonasi yabereye abi Ninive ikimenyetso, niko n'umwana w'umuntu azabera abi iki gihe ikimenyetso. Ku munsi Imana izaca imanza, wa mugabekazi waturutse mu majyepfo azahagurukira abi iki gihe, maze ababuranye abatsinde, kuko we yavuye iyo bigwa akaza kumva amagambo y'ubwenge bwa Salomo. Kandi rero hano hari uruta Salomo. Ku munsi Imana izaca imanza, abi Ninive bazahagurukira b'iki gihe, maze ababuranye babatsinda, kuko bitaye ku byo Yonasi yabatangarije bakihana. Kandi rero hano hari uruta Yonasi. Ntawucanira itara kurihisha cyangwa ngo aryubikeho akabindi, ahubwo aritereka ahirengeye kugira ngo rimurikire abaje mu nzu. Itara ry'umubiri n'ijisho ryawe. Igihe ijisho ryawe ari rizima, umubiri wawe wose uba umurikiwe, ariko igihe ijisho ryawe rirwaye, umubiri wawe ubucuze umwijima. Nuko wirinde urumuri rwawe rutazima. Niba ari umubiri wawe wose umurikiwe, ntihabe n'agace kawo kari mu mwijima, uzaba uri mu mucyo rwose nk'umurikiwe n'itara.
Yesu akivuga atyo, umufarizayo aramutumira ngo basangire. Yinjira iwe ajya ku meza. Uwo mufarizayo atangazwa n'uko Yesu afungura atabanje gukaraba nk'uko umuhango wabo uri. Nyagasani Yesu aramubwira ati,
mwebwe farizayi, dore uko muteye, mumeze nk'ibikombe n'amasahani boze inyuma gusa, kuko imbere mwuzuye ubwambuzi n'ubugizi bwa nabi. Mwabapfumwe, ese yaremye inyuma si nayo yaremye imbere? Mujye muha abakene ku biri mu bikombe no ku masahani, nibwo ibyanyu byose bizaba bisukuye. Muzabona ishyano bafarizayi, mwe mutanga na kimwe cya cumi cy'isogi n'ikinyabutongo n'icy'utundi tuboga twose duhumuza ibyo kurya, nyamara mugacisha ukubiri n'ubutabera n'urukundo rw'Imana. Ibyo ni byo mwagombaga gukora mutaretse n'ibyo bindi. Muzabona ishyano bafarizayi, mwe mukunda kwicazwa mu myanya y'icyubahiro mu nsengero no kuramukirizwa ku karubanda. Muzabona ishyano, mwe mumeze nk'imva zitagira ikiziranga, abantu bakazinyura hejuru batabizi bagahumana.
Umwe mu bahanga mu by'amategeko aramubwira ati,
mwigisha, igihe uvuze utyo natwe ubudututse.
Yesu ati,
muzabona ishyano namwe bahanga mu by'amategeko, mwe mukora abantu imitwarire iremereye, nyamara ntimuyikoze n'urutoki ngo mubafashe. muzabona ishyano kuko mwubakira imva z'abahanuzi kandi ari basokuruza babishe. Bityo muba mwemeje ko mushima ibyo basokuruza bakoze, bo bishe abahanuzi naho mwe mububakira imva. Nicyo cyatumye Imana izi byose ivuga iti, nzabatumaho abahanuzi n'intumwa zanjye, nyamara bazica bamwe batoteza abandi. Niyo mpamvu ab'iki gihe bazaryozwa amaraso y'abahanuzi bose bishwe kuva isi yaremwa kugeza ubu. Uhereye ku maraso ya Abeli kugeza ku ya Zakariya, batsinze hagati y'urutambiro n'ingoro y'Imana. Ni ukuri ndababwira ko ab'iki gihe ari bo bazayaryozwa. Muzabona ishyano mwebwe bahanga mu by'amategeko, kuko mwatwara urufunguzo rwo kumenya, ubwanyu ntimwinjira, n'abashaka kwinjira mukabakumira.
Yesu akivaho ngaho, abigishamategeko n'abafarizayi bamugirira inzika, batangira kumuvugisha menshi, bamwinja ngo babone uko bamufatira mu byo avuga. Luka umutwe wa 12. Icyo gihe abantu bageze ku bihumbi n'ibihumbi bari bamaze gukorana ku buryo bakandagiranaga. Maze Yesu atangira kubwira abigishwa bati,
muraje mwirinda umusemburo w'abafarizayi, ni ukuvuga uburyarya bwabo. Nta gishwe kitazahishurwa, kandi nta banga ritazamenyekana. Nicyo gituma ibyo mwavuze rwihishwa bizumvikana ku mugaragaro, kandi ibyo mwavugiye ahiherereye mwongorerana bizatangarizwa ahirengeye. Nshuti zanjye, reka mbabwire, ntimugatinye abica umubiri ntibashobore kugira ikindi barenzaho, ahubwo reka mbatungire agatoki uwo mugomba gutinya. Mutinye Imana, iyo yamara kwica umuntu igashobora no kumuroha mu nyinga y'umuriro. Koko ndabibabwiye, muba ariyo mutinya. Mbese ibishwi bitanu ntibigura udufaranga tubiri? Nyamara nta na kimwe muri byo Imana yibagirwa, ndetse n'imisatsi yanyu yose irabaza. Nuko rero ntimugatinye, kuko mwe murusha kura agaciro ibishwi byinshi. Ndabwira kandi ko umuntu wese uzanyemera imbere y'abantu, umwana w'umuntu nawe azamwemera imbere y'abamarayika b'Imana. Ariko uzanyihakana imbere y'abantu, umwana w'umuntu nawe azamwihakana imbere y'abamarayika b'Imana. Nuko rero umuntu wese uzavuga nabi umwana w'umuntu azababarirwa, ariko uzatuka Mwuka Muziranenge ntazababarirwa. Mu gihe bazabajyana mu nsengero imbere y'abatware n'abacamanza, ntimuzahagarika umutima mwibaza uburyo mugiye kwiregura cyangwa icyo mugiye kuvuga. Igihe nikigera, Mwuka Muziranenge azabwira icyo mukwiriye kuvuga.
Umuntu umwe muri iyo mbaga abwira Yesu ati,
mwigisha, mbwirira mwene data tugabane ibyo data yadusigiye.
Yesu aramubaza ati,
wa mugabo we, ninde washyizeho ngomba umucamanza mu byanyu cyangwa ngo mbibagabanye?
Nyuma abwira bari aho ati,
muramenye, mwirinde kugira umururumba, kuko umuntu atazaheshwa ubugingo n'ibyo atunze, naho byaba ari byinshi bite.
Niko kubacira uyu mugani ati,
habayeho umuntu w'umukungu wari wejeje imyaka myinshi, aza kwibaza ati, ndabigenza nte, ko ntafite ibigega bihagije byo guhunikamo imyaka yanjye? Nyuma aribwira ati, nzi icyo ngiye gukora, reka nsenye ibigega byanjye nubake ibindi binini, maze nteranyirizemo ingano zanjye zose n'ibindi bintu ntunze. Ubwo nibwo nzishimira ko mfite ibintu bizamara imyaka myinshi. Nzaruhuka njye mwe ndabagira. Ariko Imana iramubwira iti, waba umupfu, kuri bupfira ijoro ibyahunitse bizaba ibyande.
Yesu yungamo ati,
nguko uko bimerera umuntu wese wirundanyiriza ubukungu ariko atari umukungu ku byerekeye Imana.
Yesu abwira abigishwa bati,
reka mbabwire rero ku byerekeye ubuzima, ntimukabunze imitima mwibaza ikizabatunga cyangwa icyo muzambara. Burya ubuzima buruta ibyo kurya, n'umubiri ukaruta imyambaro. Mwitegereze ibyiyoni, ntibibiba, ntibinasarura, ntibigira ibigega cyangwa ububiko, nyamara kandi Imana irabigaburira. Mbese ntimurusha ibisiga agaciro? Ninde muri mwe wakongera nibura akanya na gato kugira azamara kubera ko yabungije imitima? Ubwo ibyoroshye nk'ibyo birenze ububasha bwanyu, ni iki gituma mubunza imitima ku bindi? Mwitegereze ukuntu indabyo zikura, nta murimo zikora, nta n'imyenda ziboha. Nyamara mbabwiye ko na Salomo mu bukire bwe bwose atigeze arimba nka rumwe muri zo. None se ubwo Imana yambika ityo ibyatsi byo mu gasozi biba biriho none ejo bakabicana, ntizabarushirizaho mwa bantu bafite kwizera gukemura? Ntimugaharanire ibyo murya n'ibyo munywa ngo mubare ibyo muhozaho umutima. Ibyo byose abanyamahanga batazi Imana nibyo baharanira, naho mwe so azi ko mubikeneye. Ahubwo muharanire ubwami bwe, bityo nibyo bindi nabyo muzabihabwa. mwabushye buto bw'Imana mwe mwitinya kuko so yishimiye kubagabira ubwami bwe mugurisha ibyo mutunze mubitangeho imfashanyo mwidodere imifuka idasaza yo kubikamo mwirundanyirize mu ijuru ubukungu butazashira niho abajura batagera habe n'inyenzi ngo zigire icyo zihangiza aho ubukungu bwanyu buri niho muzahoza umutima muhore mukenyeye nk'abari ku kazi kandi amatara yanyu agumye yake mumere nk'abantu bategereje ko shebuja ava mu bukwe kugira ngo naza agakomanga bahite bamukingurira hahirwa abagara gushebuja azasanga bari maso ndababwira nkomeje ko nawe azakenyera abaha ibyicaro maze abahereza naho yaza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bari maso baba bafite amahirwe murabizi yaba nyirurugo yamenyaga isaha umujura azira ntiyatuma acukura inzu ye namwe rero muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka
petero aravuga ati
nyagasani mbese nitwe twenyine uhaye icyo kigereranyo cyangwa se ni abantu bose
nyagasani yezu aramusubiza ati
mubirebye ninde munyagikari w'indahemuka kandi uzi ubwenge shebuja azashinga bagenzi be ngo ajye abaha ifunguro bagenewe mu gihe gikwiye nuwo shebuja azasanga akora ibyo yamushinze uwo mugaragaza abahiriwe ndababwiza ukuri ko azamwegura ibyo afite byose nyamara uwo nibwiye ati databuja aratinze agatangira gukubita abagaragu n'abaja maze akarya akanywa agasinda shebuja azaza ku munsi atamwiteze no mu gihe atazi amucemo kabiri abarirwe hamwe n'abatemera Imana umugaragu uzi ibyo shebuja ashaka kandi ntabyitaho ngo abikore azakubitwa inkoni nyinshi nawe utabizi ariko agakora ibyamukubitisha wazakubitwa nkeya wahawe byinshi bazamubaza byinshi kandi washinzwe byinshi bazamwaka iby'ikirenga nazanywe no gukongeza umuriro ku isi icyamuka umaze gufatwa hari ukuntu ugomba kubatirizwa mu mubabaro mbega ukuntu binteye inkeke kugeza ubwo bizarangirira mbega mutekereza ko naje kuzana amahoro ku isi oya ahubwo ndababwira ko ibyanjye bituma abantu bicana ibice kuva ubu niko bizaba mu rugo rw'abantu batanu batatu bazarwanya babiri na babiri barwanye batatu bazicamo ibice umugabo arwanye umuhungu we n'umuhungu arwanye se umugore arwanye umukobwa we n'umukobwa arwanye nyina umugore arwanye umukazana we n'umukazana arwanye nyirabukwe
yezu abwira imbaga y'abantu yari aho ati
igihe mubonye igicu kibuditse burengerazuba uwo mwanya muravuga muti imvura igiye kugwa kandi niko biba igihe kandi mubonye umuyaga uhuha uturutse mu majyepfo muravuga muti hagiye gushyuha kandi koko niko bigenda mwandyarya mwe ko muzi kugenzura imiterere y'isi n'ijuru mubuzwa n'iki kugenzura iby'iki gihe kuki mutabona ubwanyu icyo mukwiye gukora nuko rero nujyana mu rukiko n'uwo muburana wigore nawe mukiri mu nzira kugira ngo atagushyikiriza umucamanza nawe akaguha umupolisi akagushyira muri gereza reka nkubwire ntuzavamo utabanje gutanga amafaranga baguciye yose hatabuze na rimwe
Luka umutwe wa 13 muri icyo gihe abantu bamwe baraza babwira Yezu ko Pilato yicishije abanyagalilaya baturaga ibitambo amaraso yabo akivanga n'ay'ibitambo byabo Yezu arababaza ati
mutekereza ko abanyagalilaya bishwe bene ako kageni ari uko bari abanyabyaha kurusha abandi banyagalilaya bose ntabwo ari byo rwose ahubwo ndababwira ko namwe nimutihana mwese muzashira nkabo cyangwa se ba bantu 18 bo baguriwe n'umunara w'i Silowa bagapfa mutekereza ko bari baragize nabi kurusha abandi baturage b'i Yeruzalemu ntabwo ari byo rwose ahubwo ndababwira ko namwe nimutihana mwese muzashira nkabo
maze Yezu abacira uyu mugani ati
habayeho umuntu wari ufite umutini wateye hagati mu biti by'imizabibu aza kuwusoromaho imbuto araheba nuko abwira uwakoraga muri iyo mizabibu ati dore maze imyaka 3 nza gusoroma imbuto kuri uyu mutini ngaheba ngaho uteme kuki wakomeza kunyinkira ubutaka undi aramusubiza ati databuja ubu uretse nkuhingira impande zose maze nkufumbire ahari ubutaha wazera imbuto nutera uzawutema
igihe kimwe ku isabato Yezu yigishirizaga muri rumwe mu nsengero z'Abayahudi abona umugore wari umaranye imyaka 18 ubumuga yatejwe n'ingabo ya Satani bwari bwaramuhetamishije ntabashe kunamuka na gato Yezu amubonye aramuhamagara aramubwira ati
mugore dore umuga bwawe urabukize.
Nuka murambikaho ibiganza, uwo mwanya runamuka atangira gusingiza Imana. Maze umuyobozi w'urusengero arakazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato, niko kubwira rubanda ati,
hariho iminsi itandatu igenewe imirimo, mubari umujya muzi aho babakiza indwara, mureke kuza ku isabato.
Nyagasani Yesu aramusubiza ati,
mwandyarya mwe, mbese buri wese muri mwe ntava n'ikimasa cyangwa indogobe mu kiraro ku isabato ngo ayijyane kuyuhira? None uyu mugore dore imyaka ibaye 18 aboshywe na Satani kandi ari mwe na Aburahamu, mbese ntibyari ngombwa ko abohorwa iyo ngoye ku munsi w'isabato?
Yesu amaze kuvuga atyo, abamurwanyaga bose bakorwa n'isoni, ariko rubanda rwose bari aho bishimira ibintu byose by'agahebuzo yakoraga. Yesu arababaza ati,
ubwami bw'Imana bumeze bute? Nawe ugereranya n'iki? Bumeze nk'akabuto kitwa sinapi umuntu yateye mu murima we, kakamera, kagakura, kakangana n'igiti, inyoni zikaza zikarika mu mashami yacyo.
Yesu yongera kuvuga ati,
ubwami bw'Imana nabugereranya n'iki? Umeze nk'umusembura umugore yafashe akawuvanga n'ivyo bitatu byifu kugeza ubwo yose tutumbye.
Nuko Yesu akomeza urugendo agana i Yerusalemu, anyura mu migi no mu byaro yigisha. Umuntu umwe aramubaza ati,
mwigisha, ese ni bake bazakizwa?
Maze Yesu aramubwira ati,
muharanire kwinjira mu irembo rifunganye. Reka nkubwire, benshi bazashaka uko binjira ariko ntibazabishobora. Nyirurugo nagaruka agakingurugi muzasigara hanze, mutangire gukomanga muvuga muti, nyagasani nimudukingurire. Nawe asubiza ati, simbazi, sinzi naho muturuka. Nibwo muzavuga muti, twasangiraga nawe ukigishiriza mu mayira y'iwacu. Nabwo azababwira ati, simbazi, sinzi naho muturuka. Nimwumve imbere mwa nkotsi z'ibibi. Ubwo nibwo muzarira mugaya ikinyamenyo mubonye Aburahamu na Izaki na Yakobo n'abahanuzi bose bari mu bwami bw'Imana, naho mu mwajugunywe hanze. Abantu bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, mu majyaruguru no mu majyepfo, basangire mu bwami bw'Imana. Bityo bamwe mu b'inyuma bazaba aba mbere, nabo mu b'imbere bazaba aba nyuma.
Ako kanya bamwe mu bafarizayi baramubwira bati,
va hano ugende, kuko Herode ashaka kukwica.
Arabasubiza ati,
mugende mumbwire iyo ndyarya ko navuze nti, dore uyu munsi n'ejo ndamenesha ingabo za Satani kandi ndakiza abarwayi, ejo bundi nzaba ndangije. Nubwo bimeze bityo, ni ngombwa ko nkomeza urugendo rwanjye uyu munsi n'ejo n'ejo bundi, kuko bidashoboka ko umuhanuzi agwa ahandi hatari Yeruzalemu. Yeruzalemu, Yeruzalemu, wica abahanuzi kandi ukicisha mu bagutumweho, ni kangahe nashatse gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa, ariko ntimunkundire. Dore wanyu hagiye gusigara aritonga. Reka mbabwire, ntimuzongera kumbona kugeza igihe muzavuga muti, hasingizwe uje mu izina rya Nyagasani.
Luka umutwe wa 14. Ku munsi w'isabato, Yesu ajya mu rugo rw'umwe mu batware b'abafarizayi ngo afungure, kandi abari aho baramugenzaga. Maze umuntu urwaye urushwima bageze imbere ye. Yesu niko gufata ijambo, abaza abahanga mu by'amategeko n'abafarizayi ati,
mbese biremewe gukiza abarwayi ku munsi w'isabato?
Maze barinumira. Yesu niko gukora kuri uwo murwayi, aramukiza maze aramusezerera. Nuko arababaza ati,
ninde muri mutarohora umwana we waguye mu iriba cyangwa ikimasa cye nubwo haba ari ku munsi w'isabato?
Kuri ibyo byose babura icyo bamusubiza. Yesu yitegereza ukuntu abatumirwa batanguranwaga imyanya y'icyubahiro, maze arababwira ati,
igihe bagutumiye mu bukwe ntukihe umwanya w'imbere. Birashoboka ko haba undi ugushumbije icyubahiro watumiwe. Nyiruko watumira mwembi akakubwira ati, bisa uyu muntu, yewe wahava ukozwe n'isoni ukajya mu mwanya w'inyuma. Ahubwo igihe utumiwe jya wicara mu mwanya w'inyuma, kugira ngo agutumiye naza akubwira ati, nshuti yanjye ngwino imbere. Nibwo uzaba uhawe icyubahiro imbere yabo bose musangira. Erega uwishyira hejuru azacishwa bugufi, kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru.
Nuko Yesu abwira uwari wamutumiye ati,
nutumira abantu ku meza, haba ku manywa cyangwa nijoro, ntugatumire inshuti zawe cyangwa abavandimwe cyangwa abumugira n'isano cyangwa abaturanyi b'abakire bazabasha kugutumira nabo bakakwitura. Ahubwo nugira umunsi mukuru ujye utumira abakene n'ibimuga, abacumbagira n'impumyi. Nibwo uzabuhirwa
kuko batazabasha kukwitura, Imana nizakwitura ubwo intungane zizazuka.
Umwe mu basangiraga na Yesu yumvise ibyo aramubwira ati,
hahirwa umuntu uzaherwa ifunguro mu bwami bw'Imana.
Nuko Yesu aramubwira ati,
habayeho umuntu wakoresheje umunsi mukuru ukomeye awutumiramo abantu benshi. Igihe cyo gufungura kigeze, yohereza umugaragu we guhamagara abatumiwe agira ati, nimuze kuko byose byateguwe. Nuko bose batangira guhimba impamvu zo kubyangirira. Uwa mbere ati, naguze umurima none ngomba kujya kuwureba, ndagusaba kumbabarira. Undi ati, naguze ibimasa 10 byo guhinga none ngiye kubigerageza, ndagusaba kumbabarira. Naho undi ati, narongoye none simbasha kuza. Uwo mugaragu asubira kwa shebuja amutekerereza ibyo byose. Shebuja ararakara aramubwira ati, ihute ujye mu mihanda no mu mayira y'umugi uzana abakene n'ibimuga n'impumyi n'abacumbagira. Umugaragu aragaruka aravuga ati, databuja, nakoze ibyo wategetse ariko haracyari imyanya. Shebuja aramubwira ati, ongera ujye mu mayira yose no mu mihora maze uhate abantu baze urugo rwanjye rwuzure. Ndababwira ko nta n'umwe muri ba bagabo nari natumiye uzangerera ku meza.
Abantu benshi bari bashagaye Yesu maze arahindukira arababwira ati,
umuntu wese unsanga ntankunde cyane kuruta uko akunda se na nyina n'umugore n'abana n'abavandimwe be ndetse na ubwe ntankunde nk'uko yikunda, ntiyabasha kuba umwigishwa wanjye. Kandi umuntu wese utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Mbese ninde muri mwe washaka kubaka inzu y'igorofa ntabanze kwicara ngo abare amafaranga azayitangaho ngo arebe niba afite ayayuzuza? Bitabaye bityo, aramutse ashyizeho urufatiro akananirwa kuyuzuza, ababibona bose bamuha urw'amenyo bavuga bati, dore umuntu watangiye kubaka none ananiwe kuzuza. Cyangwa se umwami waba afite ingabo 10,000 agaterwa n'undi mwami ufite ingabo 20,000, ntiyabanza kwicara ngo arebe niba yashobora kumurwanya? Asanze bidashoboka, yakohereza intumwa kuri uwo mwami akiri kure kugira ngo amubaze icyo bakora ngo babane mu mahoro.
Yesu yungamo ati,
nuko rero namwe buri muntu wese muri mudasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Ubusanzwe umunyu ni ingirakamaro, ariko se wakayutse wakongera kuryoshywa n'iki? Nta kamaro uba ugifite kaba ko gufumbira umurima cyangwa kuboza ifumbire. Icyawo ni ukujugunywa. Ufite amatwi yumva ngaho niyumve.
Luka umutwe wa 15. Abasoresha n'abandi banyabyaha bose bakundaga kwegera Yesu kugira ngo bamwumve. Abafarizayi n'abigishamategeko babibona bakijujuta bavuga bati,
uyu muntu yakira abanyabyaha ndetse agasangira nabo.
Yesu niko kubacira uyu mugana ati,
ninde muri mwe waba ufite intama 100 maze imwe yazimira ntasigize izindi 99 mu gasozi ngo ajye gushaka iyazimiye kugeza igihe ayibonye? Yayibonye arishima akayiterera ku bitugu akayitahaniwe, maze agakoranya inshuti n'abaturanyi akabwira ati, twishimane kuko nawe intama yanjye yari yazimiye. Reka mbabwire, ni nako mu ijuru bishimira umunyabyaha umwe wihannye kuruta uko bishimira abantu b'intungane 99 badakeneye kwihana. Cyangwa se nde mugore waba afite ibikoroto 10 bya feza kimwe kigatakara ntacana itarangwa kubura inzu agishake yitonze kugeza igihe akibonye? Iyakibonye akoranya inshuti n'abaturanyi akavuga ati, twishimane kuko nawe igikoroto nari natakaje. Reka mbabwire, ni nako mu ikoraniro rya marayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihannye.
Maze Yesu aravuga ati,
habayeho umugabo akagira abahungu 2. Umunsi umwe umuto yabwira se ati, data, umunani wangeneye. Nuko bombi sabaha iminani yabo. Hashize iminsi mike umuto yagurisha umunani we wose yigira mu gihugu cya kure. Ahageze yiyandarika mu maraha ibye abipfusha ubusa byose ngo amare kubitsemba. Inzara ikomeye itera muri icyo gihugu maze abura uko yigira. Nuko ajya gusaba akazi ku muturage wo muri icyo gihugu amuhereza mu isambu ye kuragira ingurube. Yifuzaga kwicisha isari ibyo bagaburiraga ingurube
ariko ntihagire ubimuha.
Nyuma aza kwisubiraho agira ati, n'ukuntu abakozi ba data ari benshi bakarya bagasigaza, nyamara jyewe inzara ikaba insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data, nacumuye ku Mana
nawe ngucumuraho. Singikwiriye kwita umwana wawe. Ungire gusa nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka ajya kwa se. Ubwo Samura buko akiri kure, yumva impuhwe ziramusabye, ariruka ajya kumusanganira, maze aramuhobera, aramusoma. Uwo muhungu abwira se ati, "Data, nacumuye ku Mana, nawe ngucumuraho. Singikwiriye kwita umwana wawe." Ariko sabwira abagaragu be ati, "Nimubangukane ikanzu irusha izindi ubwiza, muyimwambike. Umwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane cya kimasa kimushishe mu kibage, maze turye tunezerwe. Uyu mwana wanjye yari yarapfuye, none yazutse. Yari yarabuze, none yabonetse." Nuko batangira ibirori. Icyo gihe umuhungu mukuru w'uwo mubyeyi yari mu murimo, maze atashye ngo agere hafi y'urugo. Yumva urusaku rw'abaririmba n'ababyina. Ahamagara umwe mu bagaragu, aramubaza ati, "Mbese ibyo ni ibiki numva?" Aramusubiza ati, "Ni murumuna wawe wagarutse. None se yamubagiye cya kimasa cy'umushishe, kuko yongeye kumubona ari muzima." Undi ararakara cyane, yigumira hanze. Se niko gusohoka, amwingingira kwinjira. Nuko abwira se ati, "Reba nawe, uzi imyaka yose maze ngukorera. Nta tegeko ryawe na rimwe narenzeho. Nyamara ntiwigeze umpa n'agahene ngo nishimane n'inshuti zanjye. None uriya muhungu wawe wamaze ibyaha bisangira n'indaya, igihe abungutse uba ari we ubagira ikimasa cy'umushishe." Saramusubiza ati, "Mwana wanjye, wowe turahorana. Nibyo mfite byose ni ibyawe. Ariko byari ngombwa rwose ko twishima tukanezerwa, kuko mumura wawe uriya yari yarapfuye, none yazutse. Yari yarabuze, none yabonetse."
Luka, umutwe wa 16. Nuko Yesu abwira abigishwa bati,
"Habayeho umuntu w'umukungu wari ufite umugaragu yashinze ibintu bye. Baza kumuregera umugaragu ngo aramutagaguriza ibintu. Nuko aramuhamagara aramubaza ati, "Ibyo nkumvaho ni ibiki? Ngaho murikira ibyanjye, kuko kuva ubu utagikomeje kumbera mu bintu." Nuko umunyabintu aribaza ati, "Ubuse mbigenje nte ko data buja agiye kunyaga? Guhinga se sinabishobora. Gusabiriza se byantera isoni. Yewe, mbonye uko nzabigenza kugira ngo nimara kunyagwa abantu bazaje banyakira." Nuko wari afite imyenda ya shebuja agenda bahamagara umwe umwe. Abaza uwa mbere ati, "Harya databuja kwishyuza bayingana iki?" Aramusubiza ati, "Amadebe ijana y'amavuta y'iminzenze." Umugaragu aramubwira ati, "Akira urupapuro rwawe wicare vuba wandike ko ari amadebe 50. Hanyuma baza undi ati, "Harya wowe wishyuzwa iki?" Ati, "Imifuka 500 y'ingano." Umugaragu aramubwira ati, "Akira urupapuro rwawe wandike 400. Nuko shebuja ashimuye umunyabintu w'umuhemu, kuko yamenye kwiteganyiriza. Kuko ab'iyi si mu mibanire yabo barusha bamurikiwe n'Imana guteganya.
Yesu yungama ati,
"Reka mbabwire, amafaranga ni amatindi. Nyamara mujye muyashakisha inshuti, kugira ngo igihe yabashizeho, izo nshuti zizabakire iyo muzibera iteka. Ugire umurava mu tuntu duto, no mu bikomeye azawugira. Naho yemuka mu tuntu duto, no mu bikomeye azahemuka. Niba rero mutagize umurava mu matindi y'amafaranga, ninde uzabaragiza ibifite agaciro k'ukuri? Kandi niba mutagize umurava mugenga iby'abandi, ninde uzabaha ibyo mwagenewe ubwanyu? Nta mugaragu ushobora gukorera ba shebuja babiri. Iyo adakunze umwe ngo yange undi, ayoboka umwe agasuzugura undi. Nuko rero, ntimushobora kuba abagaragu b'Imana ngo mube n'ab'amafaranga."
Abafarizayi ngo bumve ibyo byose, bagira Yesu urw'amenyo kuko bakundaga amafaranga. Yesu niko kubabwira ati,
"Mwebwe mwigira intungane imbere y'abantu, nyamara Imana izi imitima yanyu. Kuko icyo abantu baha agaciro kiba kigayitse ku Mana. Kuyoborwa n'amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi byagarukiye kuri Yohani Umubatiza. Kuva ubwo hatangira gutangazwa ubutumwa bwiza bwerekeye ubwami bw'Imana, kandi buri wese aharanira kubugeramo. Icyakora icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira, aho kujya mu mategeko aveho n'akadomo na kamwe. Umuntu wese wirukana umugore we akazana undi abasambanye. Kandi ukiri umugore wirukanywe nawe abasambanye. Habayeho umugabo w'umukungu wambaraga imyenda myiza ihebuje y'ibitare n'iy'amabara, kandi iminsi yose agahora adamaraye. Hakaba n'umutindi witwaga Lazaro wari waramazwe n'ibisebe. Yahoraga aryamye ku irembo ry'uwo mukungu. yifuzaga guhazwa n'utuvungukira tuva ku meza y'uwo mukungu, kandi rero imbwa nazo zarazaga zikarigata ibisebebye. Igihe kiza kugera uwo mutindi arapfa, maze abamarayika bamujyana aho Aburahamu ari, nawe amwakira bya kibyeyi aramwiyegereza. Wa mukungu nawe aza gupfa baramuhamba. Ageze ikuzimu arababara cyane, yubuye amaso abonera kuri Aburahamu ari kumwe na Lazaro. Nuko arangurura ijwi ati, "Mubyeyi Aburahamu, mbabara wohereza Lazaro akoze urutoki mu mazi ambobereze ururimi, kuko mbabazwa cyane n'uyu muriro." Aburahamu aramusubiza ati, "Mwana wanjye, ibuka ko wabonye ibyiza ukiriho, Lazaro we akabona ingorane. Ubu rero yageze hano arahumurizwa, naho wowe urababazwa. Kandi uretse n'ibyo, hagati yacu namwe hari imanga ndende yashyiriweho gutanga imbere abari hano bashaka kujyaho, ikabuza n'abari aho kuza hano." Wa mukungu niko kuvuga ati, "Noneho mubyeyi, ndakwinginze rwose uhereza Lazaro iwacu, asange abavandimwe banjye batanu ababurire kugira ngo nabo batazaza kubabarizwa aha." Aburahamu aramusubiza ati, "Abavandimwe bawe bafite amategeko ya Musa n'ibyo abahanuzi banditse, nibite kuri ibyo ngibyo." Undi aravuga ati, "Ibyo ntibihagije mubyeyi Aburahamu, ahubwo hagize uwapfuye uzuka akabasanga bazihana." Aburahamu aramusubiza ati, "Nibatita ku mategeko ya Musa no ku byo abahanuzi banditse, nubwo hagiraho mu bapfuye uzuka, ntibyatuma bava ku izima."
Luka umutwe wa 17. Nuko Yesu abwira abigishwa bati,
"Ibigusha abantu mu cyaha ntibizabura, nyamara hazabona ishyano uwo bizaturukaho. Icyaruta kuri we ni uko bamuhambira urusyo ku ijosi bakamuroha mu kiyaga, aho kugira ngo agushe mu cyaha umwe muri aba bato. Mwirinde rero, mugenzi wawe nagucumuraho umucyaye, niyihana umubabarire. Ndetse naho yagucumuraho karindwi ku munsi, maze akakugarukira karindwi agira ati ndihannye, uzamubabarire."
Nuko intumwa za nyagasani Yesu ziramubwira ziti,
"Kongerere kwizera Imana."
Nawe niko kubabwira ati,
"Muramutse mufite kwizera nibura kungana urwara, mwabwira kiriya giti kiboberi mutiranduka uterwe mu kiyaga kikabumvira."
Yesu yungama ati,
"Tuvuge ko umwe muri mwe afite umugaragu umuhingira cyangwa umuragirira, none se amubonye avuye mu murima ahinguye yamubwira ati, hita ujye gufungura, reka da, ahubwo yamubwira ati, ambara untegurire ameza maze mfungure, nindangiza nawe ubone kurya no kunywa. Mbese ubwo yashimira umugaragu kuko yakoze ibyo ategetswe? Namwe nuko, igihe mukoze iyo mutegetswe byose, mujye muvuga muti, turi abagaragu b'imbura mumaro, kuko twakoze ibyo twagomba gukora gusa."
Igihe Yesu yaganaga i Yerusalemu, yakurikiye umupaka uri hagati ya Samariya na Galileya. Nuko agiye kwinjira mu mudugudu, abantu 10 barwaye ibibembe baza bamugana, maze bahagarara kure ye barangurura ijwi bati,
"Mwigisha Yesu, tugirire imbabazi."
Yesu ababonye arababwira ati,
"Nimujye kwiyereka abatambyi."
Baragenda bakiri mu nzira barakira. Umwe muri babonye ko akize agaruka ahimbaza Imana aranguruye ijwi, yikubita hasi yubamye imbere ya Yesu aramushimira. Kandi rero uwo yari umunyasamariya, Yesu niko kubaza ati,
"Mbese harya abakize ntibari 10? None se abandi 9 bariye? Nta wundi wagarutse ngo ahimbaze Imana uretse umunyamahanga?"
Yesu niko kumubwira ati,
"Byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije."
Abafarizayi baramubaza bati,
"Ubwami bw'Imana buzaza ryari?"
Arabasubiza ati,
"Ubwami bw'Imana ntibuzaza kumugaragaro. Ntawe uzavuga ati dore ngubu cyangwa ati dore ngubu, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwe."
Naho abigishwa barababwira ati,
"Hazabaho igihe muzifuza kubona umwana w'umuntu nibura umunsi umwe ariko mwe kumubona. Bazabwira bati nguriya cyangwa bati nguyu, ariko ntimuzajyeyo, ntimuzabihururire. Nk'uko umurabyo urabya ukamurikira ijoro, kuva mu ruhande rumwe ukagera mu rundi, uko niko bizagenda ku munsi umwana w'umuntu azazaho. Ariko yaragomba kubanza kugirirwa nabi ku buryo bwinshi no kwangwa n'ab'iki gihe. Kandi nk'uko byagenze mu gihe cya Nowa, niko bizaba no mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu. Icyo gihe bararyaga,
bakanywa, bagashyingirwa, kugeza umunsi Nowa yinjiriye muri bwa bwato bunini, umwuzura ukaza ukabatikiza bose. Cyangwa se nk'uko byagenze mu gihe cya Loti, bararyaga bakanywa, baraguraga bakagurisha, barabibaga bakubaka. Nyamara umunsi Loti avuye i Sodoma, Imana yamanuriraho umuriro n'amazuku, biza nk'imvura birabatsemba. Uko niko bizaba ku munsi umwana w'umuntu azahishurwa. Kuri uwo munsi uzaba ari hejuru y'inzu, ntazirirwa amanuka gutwara ibintu bye biri mu nzu, kandi n'uzaba ari mu murima, ntazirirwa asubira imuhira gushaka ibyo yasize. Mwibuke Mukaroti, ushaka kurengera ubuzima bwe azabubura, nyamara uzemera kubuhara azaba aburokoye. Reka mbabwire, abantu bari bazaba baryamye mu buriri bumwe nijoro, umwe azajyanwa undi asigara. Abagore babiri bazaba bari hamwe basya, umwe azajyanwa undi asigara. Abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigara.
Abigishwa be niko kubaza bati,
ibyo bizabera he?
Yesu arabasubiza ati,
aho intumbiri hose niho inkongoro zikoranira.
Luka umutwe wa 18. Yesu acira abigishwa b'umugani kugira ngo abumvishe ko bagomba guhora basenga ntibacogore, ati,
mu mujyi umwe habayeho umucamanza utatinyaga Imana kandi ntagiye n'umuntu yitaho. Maze muri uwo mujyi akaba umupfakazi wahoraga aza kumubwira ati, ntihanwa n'undenganya. Uwo mucamanza akabyangirira ahita igihe, ageze aho aribwira ati, nubwo natinye Imana bwose kandi singiye n'uwo nitaho, ako uyu mupfakazi arandembeje. Reka urubanza rwe nduce rurangire kugira ngo yukomeza kuza kumena umutwe.
Nyagasani Yesu yungama ati,
ese nimwumvise amagambo y'uwo mucamanza w'umuhemu? None se Imana yabura ite kurenganura abo yitoranirije bahita akambira ijoro n'amanywa? Mbese izatinda kubagoboka? Ndababwira ko igihe kizagera ikabarenganura bwangu. Ariko se ubwo umwana w'umuntu azaza, azasanga ku isi hari abamwemera?
Umugani ukurikira nawe Yesu yawuciriye abantu bamwe biyiziho ubutungane bagasuzugura abandi, ati,
habayeho abantu babiri bazamutse bajya mu rugo rw'ingoro y'Imana gusenga, umwe yari umufarizayi undi ari umusoresha. Umufarizayi ahagarara yemye asenga bucece ati, Mana ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo n'abahemu n'abasambanyi, cyangwa ngo mbe ndi nk'uriya musoresha, nigomwa kurya kabiri mu cyumweru nkanatanga kimwe cya cumi cy'ibyo nunguka byose. Umusoresha we yihagararira kure adatinyuka no kubura amaso ngo arebe ku ijoro, yifata mu gituza yigaya ati, Mana ndi umunyabyaha ngirira imbabazi.
Maze Yesu yungama ati,
reka mbabwire, uwo musoresha yasubiye iwe agizwe intungane ku Mana, naho undi reka da, kuko buri muntu wese wishyira hejuru azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi azashyirwa hejuru.
Abantu bazanira Yesu impinja ngo azikoreho, maze abigishwa be babibonye barabacyaha. Yesu yiyegereza izo mpinja aravuga ati,
mureke abana bato bansange, mwibabuza kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze nkabo. Ndababwira nkomeje ko utakira ubwami bw'Imana nk'uko umwana muto abwakira atazabwinjiramo bibaho.
Nuko haza umutware abaza Yesu ati,
mwigisha mwiza, nakora iki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho?
Yesu aramusubiza ati,
unyita iki mwiza? Nta mwiza n'umwe ubaho uretse Imana yonyine. Uza amategeko ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko.
Undi aramusubiza ati,
ayo yose narayakurikije kuva mu buto bwanjye.
Yesu abyumvise aramubwira ati,
icyakora ushigaje kimwe, genda ugurishe ibyo utunze byose, ibivuyemo bigabanye abakene, nibwo uzaba ufite ubutunzi mu ijuru, maze uze unkurikire.
Uwo muntu ngo abyumva arashavura kuko yari umukungu. Yesu abibonye atyo aravuga ati,
mbega ukuntu biruhije abakungu kwinjira mu bwami bw'Imana! Icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu mwenge w'urushinge kuruta ko umukungu yakwinjira mu bwami bw'Imana.
Abamwumvaga barabaza bati,
noneho se ninde ubasha kurokoka?
Yesu aravuga ati,
ibidashobokera abantu Imana irabishobora.
Nuko Petero aramubwira ati,
twebweho twasize ibyacu byose turagukurikira.
Yesu arababwira ati,
ndababwira nkomeje ko umuntu wese wasize urugo cyangwa umugore cyangwa abavandimwe cyangwa ababyeyi cyangwa abana kubera ubwami bw'Imana atazabura guhabwa ibirusa inshuro nyinshi muri iki gihe kandi no mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho.
Nuko Yesu yihererana n'abigishwa be 12 arababwira ati,
dore tugiye i Yerusalemu, maze ibyanditswe byose n'abahanuzi byerekeye umwana w'umuntu bisohozwe. Azagabizwa abanyamahanga bamushinyagurire, bamutuke, kandi bamuvundereza amacandwe. Nuko nibamara kumukubita ibiboko, bazamwica. Maze ku munsi wa gatatu azuke.
Ibyo byose biyobera abigishwa be, iryo jambo ribabera urujijo, ntibamenye ibyo ashatse kubabwira. Yesu agera hafi y'i Yeriko, hari impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Yumvise imbaga y'abantu bahita ibaza ibyo ari byo. Babwira uwo muntu bati,
ni Yesu w'i Nazareti uhita.
Nuko arangurura ijwi ati,
Yesu mwene Dawidi, ngirira impuhwe.
Abari imbere baramucyaha ngo aceceke, ariko arushaho kurangurura ati,
mwene Dawidi, ngirira impuhwe.
Maze Yesu arahagarara ategeka ko bamumuzanira. Amugeze iruhande, Yesu aramubaza ati,
urashaka ko ngukorera iki?
Nawe ati,
nyagasani, mpumura.
Yesu aramubwira ati,
ngaho humuka, kwizera kwawe kuragukijije.
Ako kanya arahumuka, amukurikira asingiza Imana. Rubanda rwose ngo babibone bahimbaza Imana. Luka umutwe wa 19. Yesu agera mu mujyi wa Yeriko arawambukiranya. Haza umugabo w'umukire witwaga Zakeyo, wari umukuru w'abasoresha. Ashaka kureba Yesu, ntiyabishobora kubera ko yari mugufi kandi abantu ari benshi. Ariruka abacaho, yurira umuvumu wari aho Yesu agiye kunyura, agira ngo amubone. Yesu ageze aho hantu, areba hejuru aramubwira ati,
Zakeyo, ururuka vuba, kuko ngomba kurara iwawe.
Yururuka vuba ajyana Yesu iwe, amwakirana ibyishimo. Abantu bose babibonye barijujuta baravuga bati,
dorere, yagiye gucumbika ku muntu w'umunyabyaha.
Zakeyo arahaguruka abwira Yesu ati,
nyagasani, igice cya kabiri cy'ibyo ntunze ndagiha abakene, kandi niba hari uwo nahuguje ndamusubiza ibye mbikubye kane.
Nuko Yesu aramubwira ati,
uyu munsi agakiza kageze muri uru rugo.
Maze abwira abari aho ati,
erega uyu nawe akomoka kuri Aburahamu. Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka abazimiye no kubakiza.
Abantu bacyumva ibyo, Yesu abacira umugani, kuko yari ageze bugufi bw'i Yerusalemu kandi batekerezaga ko ubwami bw'Imana bugiye kwerekanwa uwo mwanya. Nuko aravuga ati,
habayeho umuntu w'imfura wagiye mu gihugu cya kure kugira ngo yimikirweyo zarangira akagaruka. Nuko amagara 10 mu bagaragu be, buri wese amubitsa igikoroto cya zahabu, maze arababwira ati, mubicuruze kugeza igihe nzagarukira. Icyakora abaturage bo mu gihugu cye baramwangaga. Nuko bamukurikiza intumwa zivuga ziti, ntidushaka ko uwo mugabo atubera umwami. Amaze kwimikwa aragaruka, maze ahamagaza abagaragu yari yarabikije imari ye kugira ngo amenye icyo bungutse. Uwa mbere ahingutse aravuga ati, nyagasani, igikoroto cyawe cyungutse ibindi 10. Nawe niko kumubwira ati, nuko nuko mugaragu mwiza, wabaye indahemuka ku kintu gito, ugabanya imigi 10. Uwa kabiri araza aravuga ati, nyagasani, igikoroto cyawe cyungutse ibindi 5. Nawe aramubwira ati, nawe umutware w'imigi 5. Nuko ndaraza ati, nyagasani, igice cy'igikoroto cyawe nakibitse mu gitambaro bitewe no kugutinya, kuko uri umunyamwaga, utwara ibyo utabitse kandi ugasarura ibyo utabibye. Umwami aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, utsinzwe n'ibyo wivugiye. Harya ngo uruzi ko ndi umunyamwaga, ngatwara ibyo ntabitse kandi ngasarura ibyo ntabibye? None se kuki imari yanjye utayishyize mu isanduku yo kuzigama? Aho ngarukiye mba nyishubijwe hamwe n'inyungu yayo. Nuko abwira abari bahagaze aho ati, nimumwake icyo gikoroto mu gihe ufite 10. Baramubwira bati, ariko si nyagasani ko afite ibikoroto 10. Umwami ati, reka mbabwire, ufite wese azongererwa, naho udafite na busa azakwa n'utwariragaho. Naho ba abanzi banjye batashakaga ko mbabera umwami, nimubazane hano mubice imbere yanjye.
Yesu ngo amare kubabwira ibyo, abarangaza imbere bagana i Yerusalemu. Nuko yegereye Betifage n'i Betaniya ku musozi w'iminzenze, atuma babiri mu bigishwa bati,
mujye muri ziriya ngo, nimuhagera murabona icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze giheka umuntu, mukiziture mukinzanire. Nagira ubabaza ati murakiziturira iki, mumubwire muti ni data wuje ugikeneye.
Nuko izo ntumwa ziragenda zibibona uko yari yabivuze ngo ziziture cya cyana cy'indogobe, bene cyo barazibaza bati
murakiziturira iki,
niko kubasubiza ziti
ni data buja ugikeneye.
Nuko bakizanira Yesu bakiramburaho imyitero yabo maze bakimwicazaho. Akigenda abantu barambura imyitero yabo mu nzira ngo agere ahamanuka ku misozi y'iminzenze. Imbaga nyamwinshi y'abigishwa be batangira kwishima no gusingiza Imana baranguruye ijwi kubera ibitangaza byose bari babonye, bakavuga bati
hasingizwe umwami uje mu izina rya Nyagasani, amahoro n'ikuzo bisagambe mu ijuru ahasumba ahandi.
Maze abafarizayi bamwe bari muri iyo mbaga baramubwira bati
mwigisha, cicekesha abigishwa bawe.
Niko kubasubiza ati
reka mbabwire, niyo aba baceceka amabuye yatera hejuru.
Nuko ageze hafi y'umurwa arawitegereza maze arawuririra ati
yawe uyu munsi wamenyaga ibyaguhesha amahoro, nyamana n'ubu urabihishwe. Hazaza iminsi abanzi bawe bazakugote bubaka ibikwa byo kuriraho inkuta, bagutangatanga impande zose, bazagutsembana n'abagutuye, ntibazagusigira n'ibuye rigeretse ku rindi kutamenya igihe Imana yakugendereye.
Hanyuma Yesu yinjira mu rugo rw'ingoro y'Imana atangira kwirukanamo abacuruzaga, arababwira ati
byanditswe biravuga ngo inzu yanjye izaba iyo gusengeramo, naho mu mwayigize indiri y'abajura.
Nuko buri munsi akigishiriza mu rugo rw'ingoro y'Imana. Abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko kimwe n'abahagarariye rubanda bagashaka kumwicisha, nyamara ntibabone aho bamuturuka kuko rubanda rwose bari batwawe no kumva ibyo avuga. Luka umutwe wa 20. Umunsi umwe Yesu yigishirizaga rubanda mu rugo rw'ingoro y'Imana atangaza ubutumwa bwiza, maze abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko hamwe n'abakuru b'imiryango baramusanga baramubwira bati
tubwire aho uva n'ubushobozi bwo gukora ibyo ukora, utubwire n'uwo buguhaye uwo ari we.
Maze arabasubiza ati
nanjye reka mbabaze munsubize, mbese Yohani yatumwe n'Imana kubatiza cyangwa se yatumwe n'abantu?
Batangira kubwirana bati
nituvuga ko yatumwe n'Imana aratubaza ati kuki mutamwemeye, nanone kandi nituvuga ko yatumwe n'abantu rubanda rwose rwadutera amabuye kuko bemera rwose ko Yohani yari umuhanuzi.
Nuko baramusubiza bati
ntitubizi.
Yesu niko kubabwira ati
nanjye rero simbabwiye aho nkuru ubushobozi bwo gukora ibyo nkora.
Nyuma acira rubanda uyu mugana ati
habayeho umugabo wateye ibiti by'imizabibu maze umurima awatira abahinzi, ajya mu rugendo arumaramo iminsi. Igihe kizatuma umugaragu kuri wa bahinzi kugira ngo muhe icyatamurima ku mbuto z'imizabibu, maze abo bahinzi baramuhondagura bamwohereza amaramasa. Nyir'imizabibu yongera kubatumaho undi mugaragu, uwo nawe baramuhondagura bamukorera ibya mfura mbi bamwohereza amaramasa. Nuko yohereza uwa gatatu, uwo nawe baramukomeretsa kandi baramwirukana. Nyir'imizabibu niko kwibaza ati ubusengirene reka nohereza umwana wanjye nkunda cyane ahari we ntibazamwubahuka. Ariko abahinzi ngo babone uwo mwana bajya inama bati dore warazwe ibintu araje, nimuze tumwice kugira ngo byose bibe ibyacu. Nuko mukuru bana inyuma y'uruzitiro baramwica. Mbese mubona nyir'imizabibu azagenza ate abo bahinzi? Azaza abatsembe maze imizabibu ayishyiremo abandi.
Ngo abantu bumve ibyo baravuga bati
ntibikabeho.
Yesu arabitegereza maze arababwira ati
mbese ibi byanditswe bivuga iki ngo ibuye abubatsi banze ni ryo ryabaye insanganyarukuta, umuntu wese uzagwa kuri iryo buye azavunagurika ariko uwo rizagwira rizamujanjagura.
Nuko abigishamategeko n'abakuru bo mu batambyi bashaka kumufata ako kanya, nyamara batinya rubanda. Bari bumvise neza ko ari bo Yesu yerekezagaho muri uwo mugani. Bamugendaho maze bohereza abantu bo kumugenza bigize nk'intungane kugira ngo bamufatire mu byo avuga, babone uko bamugabiza umutegetsi w'Umunyaroma ngo amucire urubanza. Nuko abo baramubaza bati
mwigisha, tuzi kuvuga kandi ukigisha ibitunganye, byongeye kandi ufata abantu bose kimwe ukigisha inzira y'Imana mu kuri, mbese ni ngombwa ko dutanga umusoro w'umwami w'i Roma cyangwa se si ngombwa?
Yesu amenya uburiganya bwabo arababwira ati
nimunyereke igiceri. Mbese iyi shusho n'irizina biriho ni ibyande?
Bati, ni iby'umwami w'i Roma. Maze arababwira ati,
nuko rero by'umwami w'i Roma mu bihe umwami w'i Roma ni iby'Imana mu bihe Imana.
Babura uko bamufatira mu magambo imbere ya rubanda, batangazwa n'igisubizo cye barinumira. Bamwe mu basaduseyi, abo nibo bavugaga ko kuzuka bitabaho, basanga Yesu baramubwira bati,
mwigisha, Musa yatwandikira itegeko ngo umuntu napfa asize umugore we batabyaranye, umugabo wabo ajya mucyura acikure nyakwigendera. Habayeho rero abavandimwe barindwi. Uwa mbere ashaka umugore, maze apfa adasize umwana. Uwa kabiri acyura uwo mupfakazi, nawe biba bityo. N'uwa gatatu amucyuye biba bityo. Bose uko ari barindwi bapfa ntawe umubyayeho umwana. Amaherezo umugore nawe arapfa. Mbese igihe abantu bazazuka, uwo mugore azaba mukande ko bose uko ari barindwi bazaba baramutunze.
Yesu arabasubiza ati,
ab'isi nibo bagira abagore cyangwa abagabo, nyamara b'Imana izasanga bakwiriye kuzuka bakabaho mu yindi si zaza, ntibazagira abagore cyangwa abagabo, baba batagipfa ukundi kuko baba bameze nk'abamarayika, baba ari abana b'Imana babikesha kuzuka. Musa nawe yerekanye neza ko abapfuye bazazuka ubwo yari kuri cya gihuru, akita nyagasani Imana ya Aburahamu n'Imana ya Izaki n'Imana ya Yakobo. Erega Imana si yabapfuye ahubwo ni yabazima, kuko kuri yo bose baba ari bazima.
Bamwe mu bigisha amategeko baramubwira bati,
mwigisha, uvuze neza.
Kuva ubwo ntibatinyuka kugira ikindi bamubaza. Yesu arababaza ati,
niki gituma bavuga ko Kristo ari umwana wa Dawidi? Dawidi ubwo yavuze mu gitabo cya Zaburi ati, nyagasani yabwiye umwami wanjye ati, icara ku ntebe ya cyami iburyo bwanjye, nanjye nzahindura abanzi bawe nk'akabaho kandagizaho ibirenge. None se ubwo Dawidi ubwo yita Kristo umwami we, Kristo yaba ate kandi umwana we?
Yesu abwira abigishwa be rubanda rwose rwumva ati,
murajye mwirinda abigisha amategeko bakunda gutembera bambaye amakanzu meza no kubona baramukirizwa aho abantu bateraniye, bakunda kandi guhabwa intebe z'icyubahiro mu nsengero n'ibyicaro by'imbere aho batumiwe, barya ingo z'abapfakazi nyamara bakiha kuvuga amasengesho y'urudaca, aho bazacirwa urubanza rukaze kurusha abandi.
Luka umutwe wa 21. Yesu yubuye amaso abona abakire bashyira amaturo yabo mu bubiko bwo mu rugo rw'ingoro y'Imana, abona n'umupfakazi w'umukene ashyiramo uduceri tubiri gusa. Nuko aravuga ati,
ndababwiza ukuri, uriya mupfakazi w'umukene arushije abandi bose gutura. Bariya bose batanze kubasagutse, naho yatanze ibyari bimutunze byose.
Bamwe barataga ingoro y'Imana bavuga uburyo yubatswe n'amabuye meza kandi irimbishijwe ibintu byatuwe Imana, maze Yesu aravuga ati,
hari igihe biriya byose mureba bizasenywa, ntihasigaye n'ibuye rigeretse ku rindi.
Baramubaza bati,
mwigisha, ibyo bizaba ryari kandi ni ikihe kimenyetso kizerekana ko bigiye kuba?
Yesu aravuga ati,
muramenye ntimuzayobe, kuko azaduka benshi bita izina ryanjye bavuga bati nije Kristo, kandi bati igihe kiregereje, ntimuzabakurikire. Nimwumva urusaku rw'intambara n'imyivumbagatanyo, ntimuzakuka umutima, kuko ibyo bigomba kubanza kubaho, ariko iherezo rya byose ntirizahita ribo.
Yungamo ati,
igihugu kizarwana n'ikindi kandi umwami atera undi mwami, hazabaho imitingito ikaze kandi hirya no hino hatera inzara n'ibyorezo, hazabaho n'ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bikomeye bivuye mu ijuru. Ariko mbere y'ibyo byose bazabafata babatoteze babajyane mu nsengero zabo kugira ngo bacire iteka, maze babarohe muri gereza, bazabashyikiriza abami n'abategetsi ari jye muhorwa. Ibyo bizatuma mumbera abagabo, ntimuzirirwe mubunza imitima mbere y'igihe mushaka icyo mwireguza. Jyewe uzabihera ubushobozi bwo kumenya icyo mukwiye kuvuga, kandi abarwanya bose ntibazashobora kugitsinda cyangwa kukivuguruza. Muzanagambanirwa n'ababyeyi banyu, nawe muva indi mwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, ndetse bamwe muri mwe bazabica, muzangwa na bose babampora, nyamara nta gasatsi na kamwe kazapfuka ku mitwe yanyu. Nimwihangana nibwo muzarokora ubugingo bwanyu. Ubwo muzabona Yerusalemu igoswe n'ingabo, muzamenye ko igiye kurimbuka bidatinze. Icyo gihe abazaba bari muri Yudeya bazahungira mu misozi, abo bizasanga mu mujyi rwagati bazawuvemo, n'abazaba bari mu cyaro ntibazagaruke mu mujyi. kuko iminsi yo guhana abagomeye Imana izaba igeze ngo bibe nk'uko ibyanditswe byose bivuga. Hago abazaba batwite cyangwa bonsa muri iyo minsi, kuko hazabaho umubabaro ukaze muri iki gihugu, kandi uburakari bw'Imana buzaba ku baturage bacyo. Bazashirira ku nkota, abandi bajyanweho iminyago mu mahanga yose, Yeruzalemu iribatwe n'abanyamahanga kugeza igihe barangirije ibyabazanye. Hazabimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, naho ku isi amahanga azakuka umutima ashoberwe kubera urusaku rw'inyanja no guhorera kwayo. Abantu bazicwa n'ubwoba bategereje ibigiye kuba ku isi, kuko n'ibinyabubasha byo mu ijuru bizahungabana. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bigicu afite ububasha n'ikuzo ryinshi. Nuko ibyo nibitangira kuba, muzahagarare mukomere, kuko gutabarwa kwanyu kuzaba kwegereje.
Maze Yezu abaha ikigereranyo ati,
mwitegereze umutini n'ibindi biti byose, iyo mubonye bitoshye muhita mumenya ko impeshyi yegereje. Ni nako rero igihe muzabona ibyo nababwiye bibaye, muzamenya ko ubwami bw'Imana bwegereje. Ndabwira nkomeje ko ab'iki gihe batazashiraho ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye azahoraho. Nuko rero muririnde, ntimureke imitima yanyu iremererwa n'ifutu n'ubusinzi no guhibikanwa n'iby'isi. Ejo uwo munsi utabagwa gitumo nk'umutego, kuko uzatungura abaturage bose bo ku isi uko yakabaye. Nuko rero murabe maso, muhore musenga, kugira ngo muzabashe kurokoka ibyo byose byenda kuba no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu.
Yezu yirirwaga yigishiriza mu rugo rw'ingoro y'Imana, bwagoroba akavayo akajya kurara ku musozi w'iminzenze, abantu bose bakazindukira mu rugo rw'ingoro y'Imana kumwumva. Luka umutwe wa 22. Iminsi mikuru y'imigati idasembuye bita na Pasika y'Abayahudi yari yegereje. Abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko bashakaga uburyo bakwicisha Yezu, ariko bagatinya rubanda. Nuko Satani yinjira muri Yuda bitaga Isikariyoti, umwe mu bigishwa 12, maze ajya kuvugana n'abakuru bo mu batambyi n'abatware b'abarinzi b'ingoro y'Imana, bumvikana uburyo azabashyikiriza Yezu. Baranezerwa, bamusezeranya amafaranga. Nuko Yuda arabyemera, asigara ashaka igihe gikwiriye cyo kumubashyikiriza rubanda batabizi. Ku munsi wa mbere w'iminsi mikuru y'imigati idasembuye, ari wo babagagaho umwana w'intama wa Pasika, Yezu atuma Petero na Yohana ati,
nimugende mudutegurire ifunguro rya Pasika turi busangire.
Baramubaza bati,
urashaka ko turitegurira hehe?
Arabasubiza ati,
umva, nimugera mu mugi, muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo. Maze mubwire nyir'inzu muti, umwigisha aravuze ngo utwere iki cyumba ari busangiriremo n'abigishwa be ifunguro rya Pasika. Nuko umuntu ari bubere iki cyumba kigari mu igorofa ryo hejuru kirimo ibyicaro, aba ariho mutunganyiriza ifunguro rya Pasika.
Baragenda basanga ari nk'uko yabibabwiye, maze bategura ifunguro rya Pasika. Igihe kigeze, Yezu yicarana n'intumwa ze barafungura, arababwira ati,
mbega ukuntu nifuje gusangira namwe iby'uyu munsi wa Pasika ntarababazwa. Ndamenyesha ko ntazongera kurya ifunguro rya Pasika kugeza igihe cyo rishushanya kizaba gisohojwe mu bwami bw'Imana.
Nuko afata igikombe ashimira Imana, aravuga ati,
nimwakire musangire, kandi mbabwire kuva ubu sinzongera kunywa divayi kugeza igihe Imana izaba ishinze ubwami bwayo.
Nyuma afata umugati, amaze gushimira Imana arawumanyura, arawubahereza ati,
uyu ni umubiri wanjye batangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke.
Bamaze gufungura, afata n'igikombe aravuga ati,
iki gikombe ni isezerano rishya Imana igiranye n'abayo, rikaba ryemejwe n'amaraso yanjye amenwe ku bwanyu. Nyamara dore ungambanira ari hano turi kumwe ku meza, kuko umwana w'umuntu agiye gupfa nk'uko Imana yabigennye, nyamara ugiye kumugambanira azabona ishyano.
Nuko batangira kubazanya ugiye gukora ibyo wari we. Abigishwa ba Yezu batangira kujya impaka bibaza umukuru muri bo. Nuko Yezu arababwira ati,
abami b'amahanga bayatwaza igitugu, kandi abayategeka bakunda kwitwa abagira neza, ariko mwebwe ntimukagenze mutyo, ahubwo umukuru muri mwe ajye agenza nk'umuto, kandi utegeka ajye amera nk'ukorera abandi. Mbese ye, umukuru ni uwuhe? Nuri ku meza afungura, cyangwa se n'umuhereza? Si uri ku meza se? Jye rero ndi muri mwe meze nk'ubahereza. Icyakora ni mwebwe mutantereranye igihe nageragezwaga. Nuko rero mbateganyirije ubwami nkuko nanjye data yabunteganyirije kugira ngo muzarye kandi munywe dusangirira mu bwami bwanjye maze mwicare ku ntebe za cyami mucire imanza imiryango 12 y'Abisiraheli.
Maze abwira Petero ati,
yewe ga Simoni, Satani yabasabye Imana ngo abashungure nk'uko bashungura amasaka. Icyakora wowe nagusabiye ku Mana gutareka kunyizera, kandi numara kungarukira uzakomeza abavandimwe bawe.
Petero aramubwira ati,
nyagasani, jyewe niyemeje kujyana nawe, naho nafunganwa nawe ndetse naho napfana nawe.
Maze Yesu ati,
Petero, reka nkubwire, iri joro inkoko ntiri bubike utaranyihaka na gatatu.
Nyuma Yesu arababaza ati,
ubwo nabatumaga nta mafaranga mufite, nta mufuka, nta n'inkweto, mbese hari icyo mwabuze?
Bati,
ntacyo.
Nuko arababwira ati,
noneho rero ufite amafaranga yajyane, n'ufite umufuka nawe awujyane, kandi udafite inkota agurishe umwitero we ayiguri. Byanditswe biravuga ngo yabazwe mu bagome. Dore mbabwire, ibyo byanditswe bigomba kumbaho kuko ibyamvuzweho biri hafi kuba.
Baravuga bati,
nyagasani, ngize inkota ebyiri.
Nawe arababwira ati,
zirahagije.
Nuko Yesu arasohoka ajya ku musozi w'iminzenze nk'uko yari asanzwe abigenza, n'abigishwa be baramukurikira. Ngo ahagere arababwira ati,
nimusenge mutagwa mu bishuko.
Nyuma arabitarura ajya nk'aho umuntu yatera ibuye, arapfukama arasenga ati,
Data, niba ubishaka igiza kure yanjye iki gikombe cy'umubabaro, icyakora byo kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka.
Nuko umumarayika ava mu ijuru abonekera Yesu aramukomeza. Yari yashegeshwe n'ishavu bituma arushaho gusenga cyane, abira ibyuya bisa n'amaraso atonyanga. Amaze gusenga arahaguruka asubira aho abigishwa be bari, asanga basinziriye kubera agahinda. Maze arababwira ati,
ko musinziriye, nimubyuke musenge kugira ngo mutagwa mu bishuko.
Akivuga ibyo haza igitero cy'abantu. Uwitwaga Yuda, umwe muri ba bigishwa 12, yari abarangaje imbere, yegera Yesu ngo amusome. Maze Yesu aramubaza ati,
niko se Yuda, uragambanira umwana w'umuntu umusoma?
Abari kumwe na Yesu babonye ibigiye kuba baramubaza bati,
nyagasani, mbese dukura inkota turwane?
Ndetse umwe muri bo akubita inkota umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. Maze Yesu arababwira ati,
nimusigeho.
Nuko akora uwo mugaragu ku gutwi aramukiza. Nyuma Yesu abaza abakuru bo mu batambyi n'abatware b'abarinzi b'ingoro y'Imana n'abakuru b'imiryango bari baje kumufata ati,
ko muje mwitwaje inkota n'amahiri nk'abaje gufata igisambo? Iminsi yose nahoranaga namwe mu rugo rw'ingoro y'Imana, ntimugire icyo munkoraho. None iki gihe ni icyanyu kuko ari icy'ububasha bw'ikibi.
Bafata Yesu baramujyana, bamugeza mu nzu y'umutambyi mukuru. Petero amukurikirira kure. Nuko bacana umuriro hagati mu rugo, bicara bawukikije na Petero yicarana nabo. Mu gihe Petero yicaye aho hafi y'umuriro, umuja aramwitegereza aravuga ati,
uriya nawe yari kumwe na Yesu.
Petero arabihakana ati,
reka simuzi wa mugore we.
Hashize akanya gato, undi muntu ngo abone Petero aravuga ati,
nawe uri uwo muri bo.
Ariko Petero aramusubiza ati,
reka wa mugabo we, sindi uwo muri bo.
Haza guhita nk'isaha, undi muntu avuga akomeje ati,
nimpamo uyu muntu nawe yari kumwe na Yesu, dore ni n'umunyagarireye.
Petero arasubiza ati,
wa mugabo we, icyo ushaka kuvuga sinkizi.
Akivuga ari inkoko irabika. Nuko nyagasani arahindukira yitegereza Petero. Maze Petero yibuka ijambo nyagasani yari yamubwiye agira ati,
iri joro inkoko ntiri bubike itaranyihaka na gatatu.
Nuko asohoka ashavuye ararira cyane. Maze abantu bari barinze Yesu baramunyega, ari nako bamukubita, bakamupfuka mu maso, bakavuga bati,
hanura, ninde ugukubise?
Maze bakomeza kumutuka ibitutsi byinshi. Bumaze gucya, abagize urukiko rw'ikirenga aribo bakuru b'imiryango y'Abayahudi n'abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko baraterana. Maze bahamagaza Yesu baramubwira bati,
niba uri Kristo bitubwire.
Yesu arabasubiza ati,
naho nabibabwira nte, ntimwanyemera, kandi ningira icyo mbabaza ntabwo muri bunsubize. Nyamara mu gihe gito umwana w'umuntu agiye kwicara ku ntebe ya cyami iburyo bw'Imana nyir'ububasha.
Nuko bose baramubaza bati,
ni wowe rero mwana w'Imana?
Arabasubiza ati,
muravyivugiye ndiwe.
Nuko baravuga bati,
turacyashaka abagabo b'iki se kandi ko abivuze ubwe twiyumvira.
Luka umutwe wa 23. Hanyuma bose barahaguruka bajyana Yesu kwa Pilato, batangira kumurega bagira bati,
twasanze uyu muntu agomesha rubanda, ababuza gutanga umusoro w'umwami w'i Roma kandi yita umwami Kristo.
Pilato aramubaza ati,
wowe mwami w'Abayahudi?
Yesu aramusubiza ati,
urabyivugiye.
Pilato abwira abakuru bo mu batambyi n'imbaga y'abantu bari aho ati,
ndabona uyu muntu nta cyaha kimuhama.
Ariko bo bahatiriza bagira bati,
yagomesheje rubanda muri Yudeya yose kubera ibyo yigisha, yari yahereye muri Galileya mbere yo kugera n'inaha.
Pilato yumvise ibyo abaza ko Yesu ari umunyagalileya. Amenye rero ko ari uwo mu bwatsi bwa Herodi, aramumwoherereza kuko Herodi nawe yari i Yeruzalemu muri iyo minsi. Herodi yishimira cyane kubona Yesu kuko kuva kera yabyifuzaga kubera ibyo yamwumvagaho. Ikindi kandi yari afite amatsiko yo kubona aho Yesu akora igitangaza kimuranga. Amubaza byinshi ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko bari bahagaze aho bamurega ibirego bikomeye. Herodi n'abasirikare be baramusuzugura, baramushinyagurira, bamwambika umwenda ubengerana, maze bamusubiza kwa Pilato. Uwo munsi Pilato na Herodi baruzura kandi bari basanzwe batumvikana. Pilato atumiza abakuru bo mu batambyi n'abandi bakuru b'Abayahudi na rubanda, arababwira ati,
mwanzaniye uyu muntu muvuga ko agomesha rubanda, none dore rimaze kumubariza imbere yanyu, sinagira icyaha mubonaho kimuhama mu byo mwamureze. Herode nawe nuko, kuko yamutugaruriye. None rero uyu muntu ntacyo yakoze gikwiriye kumwicisha, ngiye kumuhana maze murekure.
Ubusanzwe Pilato yagombaga kubarekurira imfungwa imwe ku munsi mukuru, maze bose basakuriza icyarimwe bati,
tanga uwo muntu apfe ahubwo turekurire Baraba.
Barabu uwo yari yarafungiwe imyivumbagatanyo yari yarabaye mu mujyi igahitana umuntu. Pilato yongera kubavugisha ashaka uburyo yarekura Yesu, ariko bo barasakuza bati,
mutange abambwe ku musaraba, ni abambwe.
Pilato arongera ababaza ubwa gatatu ati,
kuki? Ikibi yakoze ni ikihe ko ntacyo mubonyeho gikwiriye kumwicisha? Nuko rero nimara kumuhana ndamurekura.
Ariko barushaho gusakabaka basaba ko Yesu abambwa. Bakomeje gusakuza cyane, Pilato ahitamo kubemerera ibyo bifuzaga, abarekurira uwo bashakaga wari warafunzwe azira ubugome n'ubwicanyi, naho Yesu aramutanga ngo agenzwe uko bashaka. Abasirikare bajyanye Yesu bafata uwitwa Simoni w'i Sirene wiviraga mu cyaro, bamukorera umusaraba, bamutegeka kugenda inyuma ya Yesu awuhetse. Yesu yari akurikiwe n'imbaga nyamwinshi ya rubanda irimo abagore baborogaga bamuririra, maze Yesu arahindukira arababwira ati,
bagore b'i Yeruzalemu mwindirira, ahubwo nimwiririre murire n'abana banyu. Biragiye kuza igihe bazavuga bati, ahirwa ingumba n'inda zitigeze zibyara n'amabere atigeze yonsa. Ubwo nibwo bazatangira kubwira imisozi bati, nimutugwire, babwire n'udusozi bati, nimuduhishe. None se ubwo bagenje bari igiti kibisi, icyumye cyo bizakigendekera bite?
Bari bajyanye kandi n'abandi bantu babiri b'abagizi ba nabi ngo bicanwe na Yesu. Abasirikare bageze ahantu hitiriwe Igihanga, babamba Yesu ku musaraba kimwe n'ababagizi ba nabi, umwe iburyo bwe undi bumoso. Yesu aravuga ati,
Data bababarire kuko batazi icyo bakora.
Bigabanya imyambaro ye bakoresheje ubufindo. Rubanda bari bahagaze aho bareba, abatware b'Abayahudi bakamushungera bavuga bati,
yakijije abandi ngaho nawe niyikize, niba ari we Kristo watoranyijwe n'Imana.
Abasirikare nabo baramushinyagurira, baramwegera, bamuha divayi isharira bagira bati,
niba uri umwami w'Abayahudi ngaho ikize turebe.
Kandi hejuru ye hari hamanitse itangazo rivuga ngo, uyu ni umwami w'Abayahudi. Umwe mu bagizi ba nabi bari babambanywe aramukoba ati,
si wowe Kristo, ngaho ukize natwe dukize.
Ariko mugenzi we aramucyaha ati,
mbese nta nubwo utinya Imana? Kubona uhawe igihano kimwe n'iki, twebweho kiradukwiye kuko duhowe ibyo twakoze, naho uyu we nta cyaha afite.
Maze aravuga ati,
Yesu uranyibukire nugera mu bwami bwawe.
Yesu niko kumusubiza ati,
nukuri uyu munsi turaba turi kumwe mu buturo bw'Imana.
Ahagana mu masaa sita mu gihugu cyose hacura umwijima kugeza isaa cyenda, izuba rirazima, no mu ngoro y'Imana umwenda wakingirizaga icyumba kiziri nenge cyane utabukamo kabiri. Yesu avuga aranguruye ati,
Data, nishyize mu maboko yawe.
Akimara kuvuga atyo ava mu mwuka. Umukapiteni w'abasirikare bari aho abonye ibibaye asingiza Imana avuga ati,
mu by'ukuri uyu muntu yari umwere.
Maze abantu bose bari bateraniye aho barebera babonye ibibaye barikubura bataha bitangiriye itama. Abari baziranye na Yesu bose barimo abagore bamuherekeje kuva muri Galileya babireberaga kure. Hariho umugabo witwaga Yosefu ukomoka mu mujyi w'Abayahudi witwa Arimateya. Yari umuntu w'inyangamugayo kandi w'intungane, akaba ari umwe mu bari bategereje ubwami bw'Imana. Yari umujyanama mu rukiko rw'ikirenga rw'Abayahudi, ariko ntiyari yemeye uko urubanza rwa Yesu rwaciwe n'ibyo bamukoreye. Ajya kwa Pilato amusaba umurambo wa Yesu, maze awumanura ku musaraba, awuhambira mu mwenda wera, awurambika mu mva yari yarakorogoshowe mu rutare, iyo mva yari itarahambwamo. Wari umunsi w'imyiteguro, isabato yari igiye gutangira. Abagore bari bavanye na Yesu muri Galileya baherekeza Yosefu bitegereza imva n'uburyo umurambo ushyinguwe, maze basubirayo bategura amarashi n'andi mavuta ahumura neza byo kuzasiga umurambo. Ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko amategeko abivuga. Luka umutwe wa 24. Kare mu museke ku cyumweru ariwo munsi wa mbere, babagore bajya kumva bajyanye ya mavuta ahumura neza bateguye. Basanga ibuye ryari rikinze imva rihirikiwe hirya. Binjiramo ariko ntibasangamo umurambo wa nyagasani Yesu. Ngo babibone batyo bagwa mu kantu. Ako kanya abagabo babiri bambaye imyenda irabagirana barababonekera. Abagore bagira ubwoba bwinshi, bubika amaso bareba hasi, ariko abo bagabo barababwira bati,
ni kuki mushakira umuntu muzima mu bapfuye? Ntari hano, yazutse. Mwibuke ibyo babwiye akiri muri Galileya, agira ati, umwana w'umuntu agomba kugabizwa abagizi ba nabi, akabambwa ku musaraba, maze ku munsi wa gatatu akazuka.
Nibwo bibutse ibyo Yesu yari yaravuze. Bava kumva barataha, ibyabaye byose babimenyesha abigishwa 11 n'abandi bose. Ababibwiye intumwa za Yesu naba Maria w'i Magadara na Yohana na Maria nyina wa Yakobo n'abandi bagore bagenzi babo. Ariko intumwa zumva ko ibyo abo bagore bazibwiye ari uburondogozi ntizabyemera. Nyamara Petero we arahaguruka ariruka ajya kumva, maze arunama ngo aroremo, ntiyagira ikindi abona uretse imyenda yari yazingiwemo umurambo yonyine. Hanyuma asubira imuhira atangarira ibyabaye. Nanone kuri uwo munsi babiri mu bigishwa ba Yesu bajyaga ku murenge witwa Emawusi, kuva i Yerusalemu kugerayo hari nka kilometero 11. Bagenda baganira ku byabaye muri iyo minsi. Bakivugana babyibazaho, Yesu ubwo arabegera ajyana nabo. Baramureba ariko baba nk'impumyi ntibamumenya. Yesu arababaza ati,
mbese muragenda muganira ku byerekeye iki?
Nuko bahagarara bijimye, umwe muri bo witwaga Kleyopa aramubaza ati,
ni wowe wenyine i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi?
Arababaza ati,
ni biki se byahabaye?
Bati,
ibyabaye kuri Yesu w'i Nazareti, uwo muntu yari umuhanuzi ufite ububasha mu byo yakoraga no mu byo yavugaga, ku buryo Imana yamwemeraga n'abantu bose bakamwemera. Twavuganaga n'ukuntu abakuru bo mu batambyi n'abayobozi bacu batanze uwo muntu ngo acirwe urwo gupfa, maze bakamubamba ku musaraba. Twiringiraga ko ari we uzavana Abisirayeli mu buryo. Uretse n'ibyo, dore uyu ni umunsi wa gatatu ibyo bibaye.
Icyakora abagore bamwe bo muri twe badutangaje ngo bazindukiye kumva ntibabona umurambo we. Hanyuma baza batubwira ko abamarayika bababonekeye bakabamenyesha ko ari muzima. Ndetse bamwe muri twe bagiye kumva basanga ibintu bimeze uko abo bagore bari babivuze, ariko we ntibamubona.
Yesu aherako arababwira ati,
mwa bapfumwe mutinda kwemera ibyo abahanuzi bavuze byose? None se ntibyari ngombwa ko Kristo ababazwa ku kageni agapfa ngo abone guhabwa ikuzo rimugenewe?
Nuko ahera ku bitabo bya Musa no ku by'abahanuzi bose abasobanurira imwerekeyeho akoresheje ibyanditswe byose. Bageze hafi y'umurenge abo babiri bajyagaho, Yesu asa n'ushaka gukomeza urugendo, ariko baramwinginga bati,
"Reka tugumane, dore umunsi ucikiwe ndetse burije."
Nuko arinjira ngo ararane nabo. Bageze ku meza, Yesu afata umugati, ashimira Imana, arawumanyura arawubaha. Ako kanya bamera nk'abahumutse, baramumenya, ariko barebye baramubura. Basigara bavugana bati,
"Mbese imitima yacu ntiyarikeye igihe yatuvugishaga turi mu nzira, adusobanurira ibyanditswe?"
Ako kanya barahaguruka, basubira i Yeruzalemu, bahasanga ba bandi 11 bateranye hamwe na bagenzi babo bandi. Bumva bavuga bati,
"Ni ukuri Nyagasani yazutse kandi yabonekeye Simoni Petero."
Nuko nabo babatekerereza ibyababayeho mu nzira n'uburyo bamenye Nyagasani igihe yamanyuraga umugati. Bakivuga ibyo, babona Yesu ahagaze hagati yabo arababwira ati,
"Nimugire amahoro."
Barakangarana, bashya ubwoba bakeka ko babonye umuzimu, ariko arababwira ati,
"Ikibakuye umutima ni iki? Kandi kuki mushidikanya ibyo mureba? Nimwitegereze ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye. Dore ni jyewe rwose. Nimunkoreho murebe neza. Umuzimu ntagira umubiri n'amagufa nk'ibyo mumbonana."
Avuze atyo, abereka ibiganza bye n'ibirenge bye. Nuko bagitangara kandi bagishidikanya kubera ibineza neza, arababaza ati,
"Mbese ntacyo kurya mufite hano?"
Bamuhereza igisate cy'ifi yokeje. Aracyakira, akirira imbere yabo, nyuma arababwira ati,
"Ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe, ko n'ibyanditswe kuri icyo bigomba gushika byose. Ni ukuvuga ibyo mu mategeko ya Musa, n'ibyanditswe n'abahanuzi no muri Zaburi."
Nuko arabajijura kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe, arababwira ati,
"Uko niko byanditswe ko Kristo agomba kubabazwa akanapfa, ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye. Byanditswe kandi ko i Yeruzalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba gutangarizwa mu izina rye ibyo kwihana kugira ngo babarirwe ibyaha. Nimwe bagabo bo kubihamya, kandi nzaboherereza uwo Data yasezeranye. None rero mugume mu mujyi, mutegereze gusesurwaho ubwo bubasha buvuye mu ijuru."
Nuko asohokana n'abigishwa be, bagera hafi y'i Betaniya, maze arambura amaboko abaha umugisha. Igihe akibaha umugisha, atandukana nabo, ajyanwa mu ijuru. Abigishwa baramuramya, maze basubira i Yeruzalemu bishimye cyane, bagahora mu rugo rw'ingoro y'Imana bayisingiza.